Kholwa kuphela, kholwa kuphela, konke kuyenzeka. Kholwa kuphela. Kholwa kuphela, kholwa kuphela, konke kuyenzeka. Kholwa kuphela. Kuzothi kubalikhoni. Kunoma ubani ukuba bazizwakalise ngesikhathi esinjengalesi ukusho ukuthi ngiyithokozela kangakanani le nhlanhla yokuba lapha kulokhu ukusa naphakathi kwenu ukukhonzisa izwi likaNkulunkulu engineqiniso ukuthi ngilejwayele. Futhi ngifuna ukubonga umfowethu Leo nomfowethu Jean nani nonke bantu ngale nhlanhla enhle kakhulu. Futhi njengoba bengizwa ihubo lokuqala kuya kulokugcina kukhona okuthize ngalokho kucula kungukukhonza okungasatholakali. Futhi njalo kuyinhlanhla enkulu kimi uma ngenyukela lapha cishe kanye ngonyaka noma kabili ukuba nje uthole ukuzigcwalisa wena uqobo ngalobo buhle balawo maculo. Futhi bengicabanga kulokhu kusa ngenkathi umfowethu Leo ememezela iculo elithi bavele eMpumalanga naseNtshonalanga nangomkami ecula lelo ngenkathi ngisuka ngiya ngimshiya noBilly noRebecca ukuba ngiqale lemvuselelo enkulu eyisihloko somkhonto sayo njalo lapho ishanela izizwe. Futhi ke bengicabanga nje lapho ngibuka ngaphesheya kwalesi esihle isigejane samanenekazi esibukeka sihlanzekile ngikhumbula uMidi ngaleyo nkathi wayengomunye wawo. Wayeyintombazane encane enekhanda elimnyama futhi manje usenjengami sesigugile futhi sesimpunga nezikhathi zethu ziyabaleka. Kepha nokho ngaleli themba elihle kakhulu ukuthi siyobuye sibuthane ndawonye futhi buye lapho esingeke sisababikho isikhathi ukuguga kungabibikho okusivimbayo noma okusihluphayo. Angikholwa ukuthi ngazi noma yiphi indawo esengike ngayibona empilweni yami ikakhulukazi nababantu abaningi lapho okwakukhona khona amaKristu amaningi kakhulu amahle enaloluthando ningalokuthi nikuyeke lokho kufe phakathi kwenu. Khumbulani nje ngangivamise ukuba nesincane isisho phakathi kwabantu igama lomngame kwakunguHope umngame wokuqala umama kaBilly abevamise ukusasibathathu ngale nkathi lo kwakunguHope nami noBilly babevamise kusibiza ngokuthemba ukukholwa nesisa. Futhi ngakho kwakubonakala kungukukholwa okukhulu phele okufana nakho ngalezo zinsuku ukukholwa ukuthi lelizwi laliqinisile nje futhi lokho uNkulunkulu ayekwethembisile wayezokwenza. Futhi kodwa niyabo okukhulu kunakho konke lokhu isisa uthando njengoba umfowethu Leo ezokalisile kulokhu kusa uthando. Lapho kukhona izilimi kuyakunqamuka lapho kukhona ukuprofetha kuyohluleka kodwa uma isisa okuluthando liyohlala njalo niyabo. Wonde lifayo elithandekayo izwi lakho eliyigugu lisoze laphela amandla alo lize lithi lonke ibandla likaNkulunkulu elihlengiwe lisindiswe kuba lingabe lisona. Selokhu kwathi ngokukholwa ngawubona umfudlana okhishwa izilonda zakho ezigobhozayo uthando oluhlengayo beluyindaba yami futhi liyoba yiyo ngize ngife. Ngicabanga ukuthi awukho lutho olukhulu ukwedlula uthando futhi uthando uma singenakuluzwakalisa manje singasho ukuthi sinothando siyakusho nje lokho kodwa uma ngempela singakuzwakalisa ukuthi esikushilo sinakho khona ke sikukhombisa kithina uqobo. Manje asisiba abantu abaphelele senza amaphutha ethu senza izinto engalungile kodwa niyabo uthando lokusibekela konke lokho. Siyavuma uma sibona amaphutha ethu ukuba sibuye bese sixolisa kumunye nomunye ya lelo ngamaqhawe lokho ngokuthi leyo ngabesifazane bangempela nabesilisa oyiqhawe. Noma imuphi umuntu angaphumela enkundleni yezempi onesibindi esenele ukuba ahambe aphumele lapho kodwa uma ethola ukushaywa alahle phansi bese esukuma bese ekuzama futhi niyabo. Kwakuvamise ukuba neculo insizwe nentombi ababevamise ukulicula ebandleni uma ngiyiwa noma uma ngehluleka niyabo uma ngiyiwa noma uma ngiyakhohlwa ukuthi liculwa kanjani mangivuke ngibuye ngizame futhi ngithethelele inkosi ubuye ungizame kanye futhi niyabo uma ngiyiwa noma uma ngona mangivuke ngibuye ngizame futhi ngithethelele nje inkosi ubuye ungizame kanye futhi. futhi njengoba sinabaningi nje abantu abayikhulu namashomabili lapha sindawonge nibophezelekile ukuba okubani ithole izinto ngezinye izikhathi isitha siyotshuza singene phakathi kwenu nasezingqondweni zenu bese siqala lokho nje yima uma sikwenza cabanga emuva ucabange ngalokho ukusa ucabange ngezikhathi uma nihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Abanye benu bangabafaki bezinto ezihambisa amanzi, nabanye bangababazi, nabanye lokho. Nokunye nikudlana neze usuku nosuku uma niphandle lapho. Kodwa uma nibona lezo zinto nezilingo ezinkulu zivuka, nikhumbule lezi nje ezincane, izindawo ezingcwele lapho enihlezi khona ndawonye nento eyodwa ehlala isikhathi eside. Imisebenzi yakho iyohluleka ngolunye lwalezinsuku, impilo yakho iyohluleka ngisho nokuphila kwakho lapha emhlabeni kuyohluleka, kodwa ke lokho ngeke kwehluleke. Futhi uma eyisenta yezinto zonke, khona ke asigcine izingqondo zenu esiqhotsheni esiyisenta esidonsele kulokho. Hey, lesi esihle isigejani sabantu esibukeka sihlanzekile. Angiqondile kakhulu kangako izingubo zenu zihlanzekile kusobala nezinto ubuso benu. Ngicabanga lamanenekazi amancane lapha akukho nachashazi lopende wezindebe kumunye wawo, onke enezinwele ezinde, abasha nabadala baphakathi nendima yempilo nabo bonke, yebo niyabo, awu aniqondi nje ukuthi gugulini eninalo lapha niyabo kule nkonzo yesonto elincane. Ngifuna ukubonga mfowethu nodadewethu Shans futhi nangalenhlanhla yokuba sekhaya labo, naleli yikhaya labo manje ukuthi bathengise impahla yabo. Ngiyacabanga eCanada basebehla ukuba bazogogobala nathi. Asisena amafa semhlabeni, sifuna umuzi ozayo omakhi nomenzi wawo nguNkulunkulu. Futhi ngibonga umfowethu Leo noJean ngobuqiniso akade benabo embonweni owanikwa bona ngenkathi sihlangana okuqala. Angikabazeki kodwa unitshelile izikhathi eziningi. Ngiyaxaka ngikubonanga nje kanje ngangazi ukuthi kwakukhona okungaphambili. Ngenkathi umfo omusha efika kimi njenge nephupho ayikade enalo lesivivane, ngimi kulesi sivivane futhi wakhwela waya lapho engangikhona, futhi ngangimi ngiphumele esosweni ipleyiti noma into ethize efana nelambo. Wathi mfowethu Branham ufika kanjani phezulu lapho? Nangase ngithi mfowethu Leo nguNkulunkulu obeka umuntu kulesi sikhundla phezulu lapha. Ngathi manje okubonile buyela kubantu bese ubatshela ukuthi uyakholwa ukuthi ngokukaNkulunkulu. Futhi ningazi kahle ngaleyo nkathi ngenkathi nginendawo ngiyabathanda abafana, futhi ngangifuna ukubabeka esikhundleni lapho engangingabana bukhona base beqala ukwenza amatape. Kodwa niyabo ngesingami bebeyolokhu esenza amatape ngokwazi kwami, kodwa into enkulu kakhulu kangaka uNkulunkulu abenzela yona kunokwenza amatape. Niyabo cishe impela noma ubani angayenza itape onobuhlakani bokuvula isiqophamazwi noma ongathengisa. Kodwa kuthatha ukuhola kukamoya ongcwele ukuhola iqembu elincane libe ndawonye njengaleli kulokhu kusa, nokubagcina bendawonye ngokuzwana nangobunye, futhi bebe besalokhu bebambelele emlayezweni. Nkulunkulu kwangathi ungapha kulaba bantu impilo ende lapha emhlabeni, injabulo nokujabula bese-ke bengena ezintokozweni zenkosi ekupheleni komgwaqo. Manje sesilungele impi, cilongo lizokhala, amahubo aseculiwe, manje kuza izwi. Ngiyacabanga njengoba ngimi lapha enaziyo, yebo mhlawumbe niyazi, kodwa ukuzwa lezi ziphawulo zalamasosha asemancane lapha. Nami uqobo sengigugile futhi ngilalela ndawo zonke nokukholwa kwenu nethemba nenikubeke phakathi ukuba nikholwe umlayezo engiwunikewe nguNkulunkulu. Manje ukuba bekungenganxa yenu nonke umlayezo ubungesize ngalutho, niyabo kufanele kube nomuntu owukholwayo, futhi inqobo nje uma uvela uNkulunkulu uzoba khona umuntu okholwayo. Niyabo uNkulunkulu wenze indlela, yena ulungise umnotho wakhe omkhulu kanjalo ukuthi uma ethumela into ethize kukhona into ethize lapho ukuba ihlangabezane naleyo nto ethize. Odwa lusabela ekubizeni, kodwa kufanele kube ngaleyo ndlela. Ngiyalithanda igama umfowethu Jean alisebenzise emkhulekweni kulokhu ukusa. Emagcekeni akhe ahloniphekile ngizwa ngaleyo ndlela uma ngiwela lelo bridge ezansi lapho ukungena lapho uNkulunkulu aziswa khona nahlonishwa khona futhi njalo ngikugcine ngaleyo ndlela. Kunandaba lapho isithi manje khumbulani ningakukhohlwa lokhu umfowethu Leo noJean ikakhulukazi. Manje ngicabanga ukuthi uSathane uzokuyeka lokhu kuhambe kanje ngaphandle kwesikhubekiso na oqha impela angeke uzondiza angene ngolunye lwalezi zinsuku njengesivunguvungu nje. Kodwa uma isitha singena njengozamtsolo umoya kaNkulunkulu uphakamisa ibhanela okumelana naso nje yiba ulokhu uziphakamisa ngomkhuleko phambi kwaNkulunkulu nibambane nibambelele kuNkulunkulu ngokuba uma nithandana kukhombisa ukuthi nithanda uNkulunkulu. Lokho abantu bayokwazi ukuthi ningabafundi bami uma ninothando lomunye nomunye. Futhi ngicabangile esikhashaneni sedlule ukucula okuhle kangaka pho amaphimbo akahle kanje pho iqembe likahle kanje pho labesilisa nabesifazane abayeni namakhosikazi abasha abadala nabaphathi nabaphakathi nendima yempilo behlezi ndawonye lapha. Ngicabanga awu bebefanele ukuba nakho ezansi episcopi bebefanele babe sezansi lapho futhi bebefanele ukuba nokusakaza komsakazo okuncane okufana nalokho. Manje ke niyabo lokho bekungeke nje kwaba yikho ncamashi uNkulunkulu akubizele lezi zinsizwa ukuba zikwenze niyabo niyabo umlobokazi ubizelwa ngaphandle niyabo ubizelwa ngaphandle manje umsebenzi wami uphandle lapha ukubiza bese kuthi ke izinto ezinjengalokhu futhi lapho enizakhela khona umgwamandla wakwelinye izwe nindawonye futhi azibambe lapho ofuna khona ukukhulisa khona abantwana bakho ngamunye eqaphile usuku ngosuku njengeso lokhozi ziqaphe abantwana bazo ukuze ninga uma nibona noma yini engalungile bese ke ubizela lowo muntu eceleni bese nikhulekela phezu kwakho nezinto ezinjalo nikugcine kumsulwa ungcwele ukuze umoya ongcwele ukwazi ukuba nendawo yokuvakasha. uNkulunkulu uyathanda ukukhonzwa futhi uma nimkhonza akusikho nje impela ukucula iculo njengoba senza kodwa ukulicula emoyeni ngokukhonza niyabo khona ke nizo umoya ongcwele uphampa ubuye. Futhi ngibona insizwe enkulukazi lapha ngicabanga nje ngosuku lelo qembu labafo abasha lihlezi lapha abafana abancane nomkabo abancane behlezi ngapha nenkulu indoda enesankahlu ihlezi lapha futhi nje ikhala njengezingane ezincane. Ngani bukani namhlanje baphandle lapha emgwaqeni bephila ngokuphinga nokungcola kwezwe nezinto nokucabanga ukuthi ningeza nehlukane futhi nibuthane kanje lapho njengoba umhubi athi bheka kumnandi kangaka futhi kuyathokozisa ngabazalwane ukuhlala ndawonye ebunyeni kufana namafutha okugcoba ayesentshebeni kaAaron ehlela emiphethweni yezingubo zakhe okungukuthi lawo mafutha okugcoba okungukuthi niyazi ukuthi amafutha ukugcoba enzeni amlondolozela ukuba aye ebukhoneni bukaNkulunkulu nabo wayefanele agcotshwe ngalawo mafutha ngaphambi kokuba aye ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi uma abazalwane bengahlala ndawonye ebunyeni kufaniswa nalawo mafutha sibeke sesingena ebukhoneni benkosi ngalokho kugcotshwa kwabazalwane bendawonye ebunyeni amafutha amele umoya ongcwele manje singaba nalo nje izwi lomkhuleko ngaphambi kokungena ekudadishweni kwezi. Baba wasezulwini njengoba umfowethu ezwakalisile kulokhu kusa ukungena emagcekeni ahloniphekile enkosi. Manje baba siyaliqonda leli qembu labantu laba futhi manje engikushoyo nizofanele ngiphendule ngakho ngosuku lokwahlulela. Nalo ngabantwana bakho babusise baba ngokuqhubekayo busisa umfowethu Leo nomfowethu Jean kwangathi bangaholwa ngumoya ongcwele ngumoya wakho ongcwele ukuhola baqeqondise laba bantu njengoba senza loluhambo oluya endaweni engcwele ekushoneni kwelanga. Futhi manje ke omoya ongcwele kaNkulunkulu sihole usiqondise endodaneni siphe khona Nkosi. Sisephulele isinkwa sokuphila ngezi futhi si manje siyaqonda ukuthi sisempini manje sifaka ophisi bezikhali phandle kulamasosha azodingeka alwe ngazo emahoreni elisele empilweni. Futhi ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ngokufanele uzobeka bonke ophisi lapho bengabakhona lapho bengavikelwa isihlangu khona esitheni lapho siza ukubhekana nabo siphe khona Nkosi sikhuleka egameni lika Christu amen. Now. manje ngithi kunensa ekukhulumeni ngoba angisuye umfundisi oqeqeshiwe. Ngiyazi bakhona abantu lapha okhaliphile onobuhlakani sihlakaniphi futhi bakubeka eceleni lokho kuba beze nenomanje nokuthi bazibhidlize ngokuzithoba. UPawulu omkhulu umphostoli ngicabanga amazwi akhe ngenkathi esho ukuthi angifikanga kini ngamazwi omuntu ayengayo ngoba lapho nani yobeka ukukholwa kwenu kulokho kodwa ngifika kini ngamandla kamoya. Niyabo izinto ezinkulu ayazi ukuthi wayenazo wazibeka eceleni. Futhi ngizwa kulokhu ukusa njengendoda lapha njengomfowethu hafi nodade uthisha lapha wasemasimini ezithunywa zenkolo nabaningi benu bantu abanobuhlakani ngempela nabakhaliphile futhi ngingizizwa ngimncane kakhulu ukuba ngime lapha ngingenayo enye imfundo kunale enginayo phambi kwenu kodwa ngibese kuba-ke ngokubona ukuthi ninabantu kanjalo nizozithoba kulezo zinto nikubeka eceleni bese nihlala phansi bese nilalela umuntu okunzima noma azi abici babo lokho kwenza abantu abakhulu ngani. Akusiye lowo ongaqhoshisa amahlombe akhe futhi aphume ahambe futhi yilowo ongazithoba. Ngicabanga ukuthi isimilo silinganiswa ngendoda hayi ngemisipha yayo engalweni yayo noma ngezikofu ezandleni zayo kodwa isikhwama emadolweni ebhulukwe layo lapho kade ikhuleka khona. Ngicabanga ukuthi yilokho okwenza indoda. Manje ngifuna ukufunda kulokho kusa okunye kweBhayibheli futhi ngiyalithanda izwi anilithandi nina na. Manje sikhonzile inkosi futhi sizoqhubeka sikhonze manje asikho konze njengenkemba ebukhali esika emaceleni lapho ihamba idabula kithi ukuthola ukuthi simi kuphi. Futhi ngiyalisho ngoba yile ndawo eyodwa engizwa khona ukuthi ngingazifundisa izinto engifuna ukuzisho kulokhu okusa. Futhi manje-ke kusobala umfowethu Leo noJean nabo bazosala bezenza uma sesisuka futhi bazokhipha amaphuzu njengoba nimzwile ngomusa esho emlayezweni wakhe kulokhu okusa ukuthi uyakubamba lokho kodwa ungeke wakusho usemsamo njengalona noma kulawo matheyiphu kodwa niyabo hlala phansi nje bese uwatadisha ulokho uwatadisha nje uphindaphinda kulikhona ukuqonda. Abantu abaningi kakhulu abaliqondi futhi benazini mhlambi omncane kungaleyo ndlela phakathi kwaso sonke isintu na bekuhlala njalo kunjalo. Uma bengayiqondanga inkosi yethu nomsindisi uJesu Kristu ngisho nabapostoli bakhe yabo manje-ke besingakulindela kanjani ukuliqonda ngalolu suku yabo. Wathi wayesho izinto eziqondile niyazi futhi angazichazi wayezisho nje. Wathi isibonelo nje uma ningadli inyama yendodana yomuntu niphuze igazi layo aninakuphila kini. Manje ini manje ukuba ke udokotela wayekade emi esondele noma unesi noma ukuthize kulelo bandla lolo suku ayekhuluma kulo na. Awu bathi lo muntu uyindla bantu niyabo ufuna ukuphuza igazi lakhe niyabo akazange akuchaze wavele wakusho nje. Kodwa kamuva uPawulu wafika wayesekuchaza ukuthi wawukhuluma kanjani ngesidlo niyazi ukudla inyama yakhe nokuphuza igazi lakhe futhi ngakho nje wavele washo lezo zinto. Futhi emaphethelweni ekugcineni abapostoli ngolunye usuku ngisho nasemva kokuvuka kwawukhona owayencika ehlombe lakhe uJohane ayemthanda wayeyinsizwa. Futhi wathi kuyini kuwe uma lo muntu ehlala ngize ngifike na. Kwaphuma izwi phakathi kwabo ukuthi uJohane wayenezuzukufa uJesu aze abuye. UJesu akakushongo lokho wavele nje akusho kuyini kuwe uma ehlala na. Bese kuthi-ke kusobala kufunde ezweni ukuthi uNkulunkulu waba kanjani ngaleyo nkathi lokho kwashiwolo inhloso lezi zinto zonke zingezenhloso. UNkulunkulu wathatha lo Johane omncane wayesemphakamisela emoyeni futhi wabona ukufika kwakhe kwaye kwayothi ngqi ngale onyakeni ozayo. Yabo wathi kuyini kuwe uma ehlala na akamhlalisanga ngokwenyama kodwa izwi alikhuluma ngaye lisilethe kulo nyaka lapho esikhona manje yabo ngakho konke kusebenzelana kube ngokuhle. Ngoba seRoma isahluko esijwayelekile impela ngifuna ukuthatha amavesi ambalwa lapha futhi cishe ngamabili okuqala noma amavesi amathathu amavesi amabili ngicabanga ukuthi yikho bese ngifunda. futhi kulokho ngizame ukulichaza ngokungcono okwedlula konke engikwaziyo ukuthi kanjani ngosizo likamoya ongcwele kwabaseRoma isahluko seshumi nambili. Ngalokho ngiyancenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandekayo kuNkulunkulu kube ukukhonza kwenu kokuqonda. Ngicabanga ukuthi lokho kube kuhle kakhulu okwaleli qembu kulokhu kusa enikwenzile. Manje futhi ufuthi isihlanganiso njengoba ngiqonda futhi ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa kweyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Yilokho sonke sifuna ukukwenza ngokuthi ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukwenza ephelele nethandekayo intando kaNkulunkulu. Manje njengoba sisindisiwe njengoba sinjalo nokuthi sigcwalisiwe ngomoya ongcwele njengoba sigcwalisiwe. Manje sifuna umqondo owakuKristu ukuba ube kithi ukuze siguqule isimo sisuke ezintweni zemvelo zokuphila futhi singeniswe ukuba senze ephelele intando kaNkulunkulu ngokuguqulwa isimo ngomoya kaNkulunkulu nezwi lakhe. Manje indaba yami ithi amandla okuguqulwa isimo. Ngingashiya iBhayibheli lami lapha. Manje bakuvamise ukuthi eminyakeni eyadlula ngiseyinsizwa njengalawa indoda ngangingadingeki ukuba ngihlele phansi imibhalo yami nezinto ngenkathi ngitadisha. Kodwa manje njengoba sengigugile ngani ngiziphathela ibhuku elincane futhi uma kukhona engikutholayo ngani ngiqobela phansi ngifanele ngikubeke embhalweni futhi ngangivamise ukunganginawo nje lowo muqa wemibhalo engqondweni yami impela ngivele nje ngehle ngqo. Kodwa bangani abathandekayo angimusha njengani nonke kulokhu kusa kodwa sengimdala futhi ngidlule izimpini eziningi ezinzima nabo futhi ngokwedlula kulezo zimpi ezinzima kuniletha lapha enikhona kulokhu ukusa nabo. Ngakho nginiqinise ukuthi niyakuqonda lokho uNkulunkulu ungibeke ngedlula kukho ukuze impilo yami ivule indlela ukuba ngithi yileli nabo bese ke nonke nigijima ngalo mgwaqo. Kodwa phambi kwami ukukhona omunye ongivulela indlela ukuba ngihambe nyabo futhi sivula umgwaqo omunye komunye uthi njengoba nibona ngesinye isikhathi ingwazi endala isigugile nezimpawu konke kuyo futhi njengoba uPaulu ake asho emzimbeni wami ngiphethe izimpawu zikaJesu Kristu nyabo. Ukuthi uTimotheo wazibuka kanjani lezo zimpawu ngikagele ngenhlonipho lapho ekunikela kuTimotheo omncane. Manje kugugula isimo ngangivamise ukusebenzela inkampani yezemisebenzi yomphakathi lapho sasineziguquli zimo nokuguqula isimo. Manje igama lichaza kulo uqobo into efana ukuguqula isimo kuchaza into eshintshiwe isuka kwenye into yaya kwenye. Futhi njengoba ngifuna ukukhuluma emizuzwini elandelayo engamashumi amane nanhlanu noma ihora ngokuguqula isimo ngithanda ukusebenzisa le ndikimba. Futhi ngingahle ngisho ezinye izinto phakathi lapha ebonakala ixaye kakhulu futhi njengoba umfowethu Leo ebesanda kusho nje lithatheni futhi nje nelitadishe isikhashana yabo cabangani ngalo nje kancanyana. Ukuguqulwa isimo ngokushintshwa futhi kwenziwa into ehlukile njengongonoshobishobu ukuguqulwa isimo esuka ekubeni ngonoshobishobu abe yixoxo. Niyabo kanye wawubukeka njengobhabhula uhamba ubhukuda unekhanda nomsila wawo futhi nje yonke into ibukeka ifana nobhabhula. Bese ke emva kwesikhashana uqala ukulahlekelwa umsila futhi uyaguqulwa isimo usuka kolunye uhlobo uye kolunye. Ngicabanga ukuthi yilokho uPawulu okufanele ukuthi wayenakho engqondweni ngenkathi ethi niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha. Ake sibone angikuthole kahle lokho futhi ningalingisi niyazi ukuthi lingisi lekuyini ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu nenziwe ibentsha ingqondo yenu izinto owake wacabanga ngazo kuba zibe ziguku beka eceleni lokho bese uguqulwa isimo ube ngenye into owake waba yikho kuye kulokho oyikho manje Yabo ngokwenziwa ibethe inqondo yenu ukuze nidlulisise kuyintando kaNkuluNkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Oh yilokho sonke sifuna ukukwazi ukuthi kwenziwa kanjani yabo silapha siyamthanda wasisindisa manje sifuna ukwazi ukuthi senze njani. Kodwa sizama ukuthatha isinyathelo esincane kulokhu kusa ukuba sithi ukuphakama kakhudlwanyana ngezinye izikhathi sifanele sishaye izinto ezibambane embalwa size sibone ukuthi kuphuma kuba yini manje uGenesis isahluko sokuqala umoya kaNkuluNkulu wawahamba phezu kobuso bamanzi siyaqonda ukuthi amanzi neBhayibheli lathi eqaleni emumva lapho ukuthi lokhu izwe laliyihlane lize kwakungayakho lutho kuphela nje ubumnyama benxushunxushu Kodwa futhi ufanele ukuthi wawukade usesimweni esesabeka kanjani kungekho lutho kuphela le ukuyongena ebumnyameni ngale yakho kungekho ukukhanya noma yini nokuqubuka kwamanzi naleyo nkanyezi edukayo isotekile ijikeleze ijikeleze emikhondo ngaphandle lapho ndawo ndawo ufanele ukuthi wawukade kuyisigaca esinamandla esabekayo ethize elahlekile njengoba kwakunjalo ingakwazi ukuthola indlela yayo futhi yilokho esiba yikho uma siba izinkanyezi ezidukayo siphelile kuNkulunkulu nje singena themba singena uNkulunkulu singena ukubuka okuphenduphendukayo phandle kumnyameni singazi uma si ukuthi siya kuphi noNkulunkulu wathatha leyo nqoshunqoshu enkulu yomnyama futhi wayiguqula isimo yaba insimu yase Eden niyabo ngezi lakhe siguqulwa kanjalo ke isimo ngezi likaNkulunkulu Ngenkathi uNkulunkulu ethi makube khona ukukhanya ngaleso sigaxa sokudaliweyo phandle lapho siza neno sizungeza ilanga futhi siqala ukuphenduka sizungeza ilanga futhi ba insimu yase Eden ngoba salalela izwi likaNkulunkulu Senze intando ephelele kaNkuluNkulu ngokuba saguqulwa isimo sisuka enxoshunxoshweni kwaba insimu yase Eden ngezi likaNkulunkulu Manje lokho esikukhona lapha lo ngumlayezo wami bekuyilokho kuyiwo njalo yizwi likaNkuluNkulu fanele sibambelele kulokho kwakhathaleki ukuthi ezinye izinto zenzani njalo hlala naleluzi njalo hlola izinjongo zakho nezimpokophelo ukuthi ngabe kungokwethu likaNkuluNkulu yini uma kungenjalo uyeke kanjalo niyabo kodwa uma ukange nezi likaNkuluNkulu futhi kuhambisana nezi likaNkuluNkulu khona lokho bambelela kulokho manje uNkuluNkulu ngezinye izikhathi njengeqembu lenu elincane nje lapha kulokho kusa akakudedeli kwenzeke nje busuku obubodwa uthethele uNkulunkulu ithini esijahayo uNkulunkulu akajahi neze yakuso nje futhi kuzoba njalo ngokuba uma esho noma yini kuzofanele kube njalo nje kuzoba njalo nje yena ukudedela kuthatha isikhathi sakhe Kutedela abantwana bamaHebheru lezo zimilo ezidumile zombhalo owayemi ezwini likaNkuluNkulu ukuthi liqiniso bathi uNkuluNkulu wethu namandla okusikhulula kulesi sithando somlilo noma kunjalo niyabo angeke sikhothame esithombeni ngoba kuphambene nezi niyabo nakuba uma esibulala uzosivusa futhi niyabo niyabo futhi ba wabathedela bahamba bakhuphukela ngo onencemeni lwalesi sithando esikhulu base beka thakela nkuso ngaphambi kokuba ubonakale sengathi wake wanaka ngisho sengathi wayengabaqaphele ngisho kodwa uqaphele njalo nokho ukuqaphele njalo lo manje uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya futhi kwathatha iminyaka ezinkulungwane ezisithupha le Eden ukuba ibe khona futhi siyafundiswa empalweni ngokuba usuku lunye phezu komhlaba noma lu njengeminyaka eyinkulungwane kuNkulunkulu iminyaka eyinkulungwane phezu komhlaba usuku lunye kuNkulunkulu ngakho kwathatha iminyaka ezinkulungwane ezisithupha ukwenza lo mhlaba nokungenisa e-Eden kodwa niyabo kwakunguNkulunkulu umnini omkhulu wokuhlakanipha konke futhi wayenakho engqondweni yakhe ayefuna ukukwenza. Njenganje uma indoda eyakha le caravani ngenkathi nina abazalwane lapha enasungula le paki ukuthi nani izoyenza kanjani, kwakusengqondweni yenu nani lokhu nisebenza lowo mbono. Yileyo ndlela uNkulunkulu enze ngayo izwe, wasebenza kwakusengqondweni yakhe. Futhi umani kaphela kufika njengenguqunguquko sengathi wayefunda okuningi ngaso sonke isikhathi enza into ethize enkulu ukwedlula nenkulu ukwedlula. Kodwa yabo wayengaphezu kwakho konke futhi nje ekudedela kuguquguquke kuze kufike kulokho yabo. Yonke into uqala ukuyiletha phezu komhlaba kusukela empilweni yezitshalo nezinhlanzi kanjalo njalo kuza kuyongena ezinyonini nezilwane. Bese-ke kuba yinto ethize emfanekisweni wakhe uqobo umuntu wayeseyama lapho yabo, ngoba kwase kwenyuke kwaze kwafinyelela ekupheleleni kwakhe ngalokho ayekufuna. Yileyo ndlela uqala ngayo njengale caravani, ungahle ubeke iframe phansi bese uthi nenzani na njengani ngenkathi nonke nigudluza amadwala okuqala niwasusa kuleli khona lapha, nenzani na? Yabo, kwakungabukeki ngokuthi kuyoba njengoba kunjalo manje, kubuka njenge iden elincane ngoba kwakusengqondweni yakho ukuthi yenzani, futhi nje waqhubeka ukusebenza kuya phezulu. Manje sifuna ukuguqulwa isimo thina uqobo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yethu. Nyabo, kungesikho ukuthi sinani kulo mhlaba, ukuthi sizofunani kulo mhlaba, kodwa ukuthi siza kuphi ezweni elizayo. Siguqule isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yethu. Manje iminyaka ezinkulungwane ezisithupha uNkulunkulu ayithathile ukwenza lokhu, futhi siyabona kuGenesisi wokuqala nokho. Manje siyakubona lokho kulokhu uNkulunkulu wayenempokophelo ayifuna ukuyifeza. Futhi abantu abaningi kakhulu ngokufundisa ngoGenesisi emuva lapha esahlukweni sokuqala nesahluko sesibili nesahluko sesithathu, ikakhulukazi kubukeka sengathi uNkulunkulu uyaziphinda. Uthi waqhubeka wayesesho zonke lezi zinto azenzayo, angaba kanjani, makube khona ukukhanya futhi makube khona lokhu futhi makuvele, futhi kwakungakabikho ngisho nento eyodwa, kwakungekho lutho, kwakungekho kukhanya lelozwe elidala lisalokhu lintanta phandle lapho kulobo umnyama bumbozwe ngamanzi. Kodwa yabo, wayekhuluma izwi lakhe bese kuthi-ke kungaleyo nkathi ayekhuluma ngayo. Manje siyaqaphela lapha uGenesisi wokuqala wathi futhi wabumba umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo ngokufana naye uqobo ngomfanekiso kaNkulunkulu, wenza yena owesilisa nowesifazane. Yabo, wayenza umuntu wakhuluma izwi nje. Bese-ke sithola ukuthi emva kwezinsuku zakhe eziningi ezase zedlulile, mhlawumbe amakhulu ngamakhulu eminyaka, kwakuselokhu kungekho muntu wokulima umhlabathi. Kungekho muntu wokulima umhlabathi, ngakho-ke uNkulunkulu wabumba umuntu ngothuli lomhlabathi. Yabo, wayekhuluma izwi, kwase kuthi-ke izwi kwafanele lenzeke. Manje ngenkathi ethi makube khona ukukhanya, mhlawumbe ngahle kuba awukade kungamakhulu eminyaka, mhlawumbe iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili ngaphambi kokuba kuze kube khona ukukhanya, kodwa kuyafezeka ngoba uNkulunkulu washo njalo. uNkulunkulu uzoba nebandla, ngikhathala ukuthi mingaki iminyaka yezikhathi zobumnyama esedlula kuyo nanoma yini okunye, uzoba nebandla elingenabala noma mbimbi, noma ngabe siyingxenye yalo noma asisiyo, ngoba usevele ushilo ukuthi kwakuzokwenzeka lizoba lapho. Uthi futhi wayala ukuguqula isimo ube impilo yezithombo nayo yonke impilo ayivezayo. Washo la mazwi kanje, makube khona isihlahla sesundu, futhi makube khona isihlahla somoki, makube khona umsayipuresi. Bukani phansi ogwadule lapho esakhe khona ezansi lapha eTucson phandle, lapho kukhona umdolofiya oqhashayo zonke izinhlobo zemidolofiya. Imizuzu engamashumi amathathu nje ukusuka lapho yiSherman Pine phezulu esiqongweni sentaba. Manje lo mdolofiya ungeke umile phezulu lapho, futhi kanjalo neSherman Pine ingeke imile ezansi lapha. Manje babukuphi ubuhlakani obatshala imbewu na? Yabo, babufanele buvele ndawo-ndawo, kwakuyizwi likaNkulunkulu makube khona futhi kwaba khona. Manje siyathola konke lokhu emva kokuba esekwenzile, wakuguqula isimo enhlobweni yakho nasempilweni yakho, futhi konke kwafakwa ngezwi likaNkulunkulu mdali. Konke siyathola ukuthi konke lokhu kwaphethela ekomkhulu elibizwa ngensimu yase-Eden, futhi uNkulunkulu wabeka indodana yakhe nomlobokazi wendodana yakhe phezu kwakho konke. Yabo, lokhu okudaliweyo okukhulu, yabo, Wena sizathu sakho wenza yonke into yaba inhle kakhulu wenza izimbali nokuphila nezinyoni futhi kwakungekho kufa kungekho sono kungekho kudabuka kungekho kugula kwase kuthi yonke lento enkulu yaphethela ekomkhulu elikhulu lilodwa okwakuyinsimu yase Eden futhi lapho wabeka indodana yakhe uAdamu nomlobokazi kaAdamu umfazi manje wena ungashuthi kwakungumkakhe kungashiwo ukuthi kwase kungumkakhe kodwa wayengakaze abe ngumkakhe ngokwangempela nokho njengasembhalweni siyathola lapho wathi Josepha ndodana kaDavid ungesabi ukumthatha uMariya umkakho ngokuba lokho akukhulelwe kungokomoya ongcwele yabo manje kwakungumkakhe ngenkathi enza isithembiso ukumshada noma ukuba naye kodwa nokho kwakungesuye umkakhe nokho ngoba wayengakaze amazi njengomfazi ngakho yileyo ndlela okwakungayo lapha isizathu ngithe indodana kaNkulunkulu nomlobokazi wayo uAdamu wayengakaze amazi umkakhe njengomfazi kodwa nokho kwakungumkakhe sekungashiwo njengebandla manje noKristu manje kwase kuthi-ke konke kwakungaphumula ngoba konke okwezimbewu ezinhle zezikaNkulunkulu ayelikhulumile kwakuveze inhlobo yakho umhlaba uyafika kwakukhona ukukhanya kwakukhona ukukhanya kwelanga ngenkathi ededela ilanga likhanye manje walenzelani ilanga likhanye na wayenakho engqondweni yakhe niyabo ukuthi uma ilanga lingakhanyi imbali ngeke imile ukuthi ukhuluma kube khona wenza yonke into ihlangabezane nenhloso yayo noma ngabe kuyini njengesihlahla sithela isithelo somuki noma sithela i-apula wenza isithelo sasensimini kanjalo njalo konke kungokwenhloso yakhe futhi yonke into yayikade isifezekile futhi wayekukhulumile manje into kuphela ayedingeka ayenze emva kokuba esekukhulumile ukukhuluma njalo wayengahamba ayophumula ngoba wayekukhulumile futhi wakufanele konke kufezeke ngoba wayekukhulumile angazi ukuthi kukangakanani okwakudingeka kwedlule kukho ngaphambi kokuba kufezeke kungaki ukwenqatshwa nanoma yini okunye kodwa kwakudingeka kufezeke ngoba wayethe kuyofezeka wayekukhulumile kuyinto efanayo mayelana nokuba nebandla lapha ngezinsuku zokugcina uzoba nomlobokazi angamvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe uma singamlandeli uzothola omunye umuntu ozomlandela nyabo uzoba nalo ngoba usevele kukhulumile noma yini ayishoyo kuzofanele kube ngaleyo ndlela ngeke kwaguquka kufanele kuvele ngaleyo ndlela ngoba wathi kuyoqhamuka ngayo nayo yonke le nto enkulu ayazi ukuthi yayizofezeka emva kokuba eseyikhulumile wayengaziphumulela yonke into iphansi kokulawulwa imbewu yakhe yayiyizwi lakhe nezwi lakhe laliyimbewu uJesu wathi laliyiyo nayo yonke yayizoba kahle ngoba wayeshilo ukuba iveze inhlobo yayo iguquleka isimo kuphela enhlobweni yayo niyabo izwi lakhe lalifanele libe inhlobo yalo uma athi isihlahla seshoba wayengaqondile ishoba ne-oki kuqotshwe ndawonye wayeqonde ukuthi isihlahla seshoba lapha nesihlahla somoki lapha yonke into ngokwendawo eyiyonayona isendaweni yayo Oh ukuba kuphela besingafunda lokho ukuthi yiphi ingxenye yezwi esiyiyo sifanele sithathe indawo yethu akunandaba ukuthi iyini ngicabanga ngodadewethu umncane lapha esihlalweni esinamasondo ngesinye isikhathi mingaki imikhuleko ethembekileyo obewenziwa phezu kwakho manje ke asiqondi ngakho sikunikela nje kuNkulunkulu futhi uyimbali lapha phakathi kwenu nokuthokozisa kwakhe nakho konke niyabo ukuthi singasukuma bese sihamba-hamba ukuthi ubengakulangazelela kangakanani ukwenza lokho kodwa nokho uyakuthokozisa ngendlela nje ahlala ngayo njalo ngithola ukuba nogqozi ukubhekisisa inenekazi elincane niyabo ngoba li sonke siyakholelwa ekuphiliseni simbonile uNkulunkulu enza izimangaliso ngaphambili le kwalokho niyabo futhi liyakwazi lokho nalo niyabo kodwa liyavuma ukuthatha indawo yalo niyabo noma ngabe kuyini ilokho esikufunayo futhi ngikholwa ukuthi kwakunguDavide wathi ngingaqoka ukuba ngudomethe endlini yenkosi kunokuhla ngihlala emathendeni nababi yabo akunandaba ukuthi kuyini ngithathe indawo yami ngezinye izikhathi ufanele wehlukane nayo yonke into ethandekayo emhlabeni kuwe ukuba uthathe isikhundla sakho uNkulunkulu akubizele kuso ngineqiniso ningayifunda ivaliwe engikushoyo yabo ngezinye izikhathi yena impela umuntu othandeka okwedlula bonke emhlabeni ufanele uqhawulane nabo nje uthathe isikhundla sakho kuKristu ukuya lapho uNkulunkulu ekubizele khona yabo kodwa wenzani uNkulunkulu na ekugoqola isimo kulokho owawuyikho mhlawumbe indodakazi nemindodana kumbe noma ngabe kuyini usuke emndenini othandekayo ngezinye izikhathi ukubeka kwenye indawo ethize ngoba indlela yakhe yokukwenza yabo ngokwenziwa ibentshe ingqondo yakho kuba ulalele izwi likaNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi intengo ini yabo lezi zinto azifiki akubizanga ukuhlenga kwethu kwakungesiyo into eshibhile kwakuyindodana kaNkulunkulu yadingeka isifele yabo akusiyo izinto zenani zivela entengweni enkulu ukuletha lo mlayezo kwakungelula yabo qhabo akulula ngathi angishiye yonke into eyayithandeka kimi ngisho nabantu bami uqobo wonke umuntu kodwa uyabona ubunani bakho yabo ngokwenza intando kaNkulunkulu futhi ukwenza lokho ngokwazi ukuthi kukhona into ethize kimi ngenkathi besavamise ukuba bathi awu babezongixosha bacabanga ukuthi ngangilahlekelwe ingqondo ngibaphathiza egameni likaJesu Kristu kuphambene nebandla nazo zonke lezi zinto bathi uyahlanya kodwa yabo akunandaba ukuthi bathini kukhona into ethize efanele yenziwe uNkulunkulu uthatha umuntu nje amnamathilise esandleni sakhe futhi athi yenza lokho futhi uyakwenza kufanele ukuthi kwakuyintengo engakanani kuPawulu ongcwele efundiswe phansi kukaGamaliyeli uthisha omkhulu kunabo bonke wosuku futhi bayehla futhi yona impela into ayeyithatha ngokuthi ukweduka izinto ayicabanga ukuthi kwakuyizinto ezimbi kakhulu ezazi ngenzeka ebandleni uza ujikeleza ngqo futhi uba ngumhlanganyelwa yintecakile futhi uNkulunkulu usebenza kanjani ngezindlela ezimangalisayo kwezicakile izindlela ezinqaba ukwenza izimanga zakhe ngenkathi uNkulunkulu esekukhulumele wayazi ukuthi izwi lakhe lalimbewu belingaba lalizoveza inhlobo yalo manje yayala ukuba iveze kuphela inhlobo yayo futhi njalo iyokwenza lokho uma umuntu engaqhambukeli kuyo futhi lalizoba kanjalo ibandla likaNkulunkulu nakho konke okunye liveza inhlobo njengoba lalinjalo ekuqaleni ukuba osiyazi bezenkolo abaqhambukelanga kuleluzi bezama ukulibeka kwenye indawo ethize noma enye into ethize. uNkulunkulu wayelikhulumile futhi akunandaba ukuthi bangakwenza kanjani bazama ukulonakalisa futhi baqhambukele kulo kanjalo njalo lizoveza inhlobo yalo ayikho nje into ezolimisa. Ngiyethemba angizwakali sengathi ngiyanihlabalasela nonke ngabe lokho kunomsindo kakhulu na futhi niyabona manje sithola yonke into ingokohlela uNkulunkulu wakukhuluma futhi wathi makube khona futhi makube khona iEden makube khona izimbali ezinhle makube khona indodana yami ngumfanekiso wami uqobo ime lapha yayintimene seEden futhi iJeden imlobokazi wayo amekeni kwayo. Oh, kuhle kanjani ukuthi lokho kwakuyini nobaba wayengubaba niyabonga khona kho kufika abantwana bakhe uQobo bevela futhi wabenzela iparadise uNkulunkulu uyathanda ukwenzela abantwana bakhe izinto anikhumbula ukuthi kukanjani nina bomama nokuthi kanjani akunandaba ukuthi kanjani ukuba bekufanele uvumele etafuleni uma uJunior ubedinga elihle iphaya lesicathulo azithandayo ubuye ukwenza niyabo noma ngabe be yini ukuba ubenzele ukuthiza abantwana bakho babayi ukuthi ubuyosebenza kanjani kanzima ngokuthi exaxa ukuba utholele abantwana ukuthize yabo awu lokho nje ukhombisa ukuthi siphansi kude lapha mzali ungumzali odlulele niyabo futhi kakhulu kangakanani akumangalisi umphostoli athi iswa likubonanga noma indlebe ayikuzwanga kanjalo kungenanga enhlizweni yomuntu lokho uNkulunkulu anakho kwabo okubekiwe abamthandayo ngeke nje sakumumatha engqondweni yethu thina ingqondo yethu ayifaneleki ukucabanga indlela efanele ukuthi uNkulunkulu ubekeni kithina esimthandayo niyabo thina ningahlawumbisela ukuthi kuyoba yini ngicabanga ukuthi kuyoba yini kodwa ingqondo yami ayikwazi ukucabanga ukuthi kukhulu kangakanani kungaphambili le kwalokho Ungacabangela nje ukuthi izulu liyoba njani lapho sonke siyoba lapho futhi sibasha futhi kungekho sono na futhi kungekho oh indawo enhle kanje pho kodwa niyabo ungaphambili le kwalokho niyabo thina ngeke kwangena ngisho enhlizweni yomuntu lokho uNkulunkulu anakho okwabo akubekile wakukhuluma futhi kuzoba njalo manje emva kwaso sonke lesi simiso esihle ayinaso lapho seyakhe angiqondile ukukusho ngalelo gama isimiso kodwa nje uhlobo olufana ne ngabe akakwenzi yini umama ngaphambi kokufika komntwana abakubizi yini lokho ngezingubo zengane esandukuzalwa na bathola onke amabhuzu amancane nawo yonke into isilungele niyazi ukufika nje kwalengcenye encane yothando uNkulunkulu ayithumelayo thola lokho yilokho uNkulunkulu akwenzela uAdam noEva wadala lensimu yase-Edeni wayekukhulumile wakusengqondweni yakhe futhi uma ekusho khona-ke kuzokwenzeka kukhumbuleni lokho manje akushoyo kufanele kwenzeke niyabo akakwazi akukho okungakuvimbela akukho okungakuvimbela imba ukuba kwenzeke akukho lutho kungakuvimba ukuba kwenzeke uNkulunkulu washo njalo lokho kuyakuchazelula uNkulunkulu wakusho kuzokwenzeka manje wayenakho konke lokho engqondweni futhi wathi makube khona manje lo ngubelisi sokuqala niyabo makube khona lokho makube khona lokho makube khona wayehlwanyela imbewu makube lapha futhi wayazi ukuthi kwakuzoba ngaleyo ndlela ngoba ngeke kwaguqu manje lokho kusinika ukukholwa ke futhi uma athi lapha kuzoba khona ngakho masivumele leyo mbewu iwele esidlizweni zethu ukuze sibe imihlabathi yokukhulela imbewu yaleyo niyabo esidlizweni zethu futhi masisebenzise le ndawo asifake kuyo ngezinsuku zokugcina niyabo imbewu mayiwele ezinhliziyweni zethu inkosi izwi lakho maliwele enhliziyweni yami makungabikho kungakholwa njengo-Abrahama ngenkathi eseyikhehla wakubukeka njengokungenakwenzeka bazokwenza kanjani lokho na uzoba kanjani ngale ndlela na akazange akunake lokho wavele nje wemukela izwi likaNkulunkulu futhi waqhubeka ekukholwa noNkulunkulu wakwenza kwafezeka manje uNkulunkulu wayesho zonke lezi zinto ngakho wayazi ukuthi wakuzoba njalo futhi futhi kwenza waveza inhlobo ya manje njengoba wayeseguqule isimo ngaleyo nkathi yonke imbewu esidalweni esiphilayo nokudalweyo ukuthi kwakufanele kube khona yaphuma njengoba nje ayede iyophuma wathi makube khona mhlawumbe amakhulu ngamakhulu eminyaka edlula kodwa lapha sikuthola kuyi-Edeni elihle nezinyoni ezinkulu zindiza lezo zinyoni zazingafi impisi newundlu kwakudla ndawonye nengonyama ingwe nenkabi futhi kwakungekho kubulala kungekho ufa kungekho kudabuka futhi kwakukhona uAdam noEva behamba insimini yase-Edeni yonke imbewu iveza akukho neze okunye eyayingakwenza akukho neze okunye eyayingakwenza ngoba uNkulunkulu wathi makube ngaleyo ndlela kwakufanele kube ngaleyo ndlela oh ngingathanda kanjani ukuma lapho umzuzu nje ukuba ngisho niyabo yilapho esibhekene namanje ukupheleliswa kwaleluzwi manje uNkulunkulu wathi makube khona futhi nakho kuyaphuma kuqala ngokuphelele kuyikho impela nje manje lesi sihlahla singaveza kuphela lesi sihlahla futhi uAdam indodana kaNkulunkulu angaveza kuphela indodana kaNkulunkulu niyabo niyakuthola engiqonde ukukusho na yiyo yonke into ngenhlobo yayo futhi ngakho uNkulunkulu wakwazi ukuthi athi awu ngizovele ngiphumule nje manje futhi nikaphelele yini kwakungamazwi ambalwa kabi uNkulunkulu ake awakhuluma eqinisweni kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke wakunikela emva kokuwa kubaprofeti bakhe futhi baveza izwi manje niyabo uNkulunkulu waphumula wayengasenakho okunye angakwenza bavele baye ekomkhulu lakhe nje bese bengongotha emnyango bathi baba kuyini na futhi uthumela izwi phansi ngabo niyabo unenqubo nendlela yokwenza lezo zinto makube nje futhi yileyo ndlela okwakungayo yonke into okwembewu yayo iveza inhlobo yayo manje ngenkathi yonke into isibukeka inhle kakhulu nayo yonke into ifezeka kulokho nje uNkulunkulu ayekushilo manje nakho kufika leyo mbicimbici umkhohlisi ongcolile manje yilokho engizama ukunexwayisa ngakho nonke lapha Uma nibona imbewu kaNkulunkulu iqala ukubambelela ukuba ikhule eqaphelani lowo mfo engena enokuhlakanipha ngakho konke angakwenza ucaphuna umbhalo nje kulowo owayengeke abanakho niyabo mbhekisiseni ngoba ungumkhohlisi. Ngizokubiza ngokuthi esikhundleni somlingisi ngokulingisa ungumkhubazi ukhubaza izinto elingisile. Ungumkhubazi futhi yena umkhubazi noma umphendukezeli noma umonakalisi wembewu yasekuqaleni nohlelo lwasekuqaleni. Manje niyabona lapha njengasekenjini lenu lapha kulokhu kusa inohlelo nombono manje mqapheleni lo monakalisi oh uyoba nobuqili futhi ahlakaniphe ngakho konke angakwenza niyabo kodwa agcina umbono wakho umfana uyabo yiba ulokhu ubambelele kulokho. Manje futhi siyathola ukuthi ngenkathi engena wakhubaza leyo mbewu futhi wayonakalisa leyo mbewu ngokungena emihlabathini yokukhulela izimbewu okwabe kungu-Eva futhi onakalisa leyo mbewu ngembewu enokonakala ngaphambi kokuba ifinyelele lapho ukonakalisa leyo nsimu enhle yase-Eden. Lapho izulu into kuphela lokho okuyiyo ngokubuyisela nje lapho esikhona manje sisendleleni yethu sibuyela kulokho kuqala kwasekuqaleni kokudaliweyo kwaNkulunkulu sibuyela ensimini yase-Eden futhi. Indoda nomfazi kungekho khosono noma yini ukuba siphile phakade. Kodwa manje ufuna siguqule isimo izingqondo zethu ngokwenziwa ibentsha noma siguqule isimo ngokwenziwa zibentsha izingqondo zethu. Manje uSathane uyangena futhi ufaka ukukhubaza ezwini elenza lisho into elingesiyo. Manje yilokho akwenza ekuqaleni. Futhi manje qaphelani lokhu kuzozwakala kucake kabi kulokhu kusa kubantu uma ngingami futhi ngesekele kakhulu umcabango lapha ngaphambi kokuba ngifinyelele emcabangweni wami ovamileyo ebengifuna ukufinyelelisa kini. Yilokhu ukuthi umkhubazi wangena futhi njengoba uNkulunkulu wayethathe iminyaka ezinkulungwane eziyisithupha ngezwi lasekuqaleni ukuveza lonke izwi lenhlobo yalo nakho konke akwenzayo kwakuyoba yizwi lika uNkulunkulu uqobo liveza inhlobo yalo. Manje umkhubazi uthathe iminyaka ezinkulungwane eziyisithupha nokukhubaza lelo zwi likaNkulunkulu futhi wenzeni na uzilethe yena ohlobweni olusha lwe-Eden i-Eden likaSathane siphila lapho-ke namhlanje. Kwakwenza kanjani lokho na? Kwakungenzeka kanjani na? Manje ingxenye ethusayo ngokuthi wakwenza kanjani. Futhi yilapho esifanele si engikuzele lapha ukwendlala lokhu phambi kwenu ukuze nitadishe ngakho manje nanabafowethu lapha kanjalo njalo emavikini ezayo ukuze nibone ukuthi uSathane wakwenza kanjani lokhu futhi nibhekisise ukuthi unobuqili bokuhlakanipha kanjani nokuthi unobuqili kanjani. Manje wakhubaza lezi mbewu manje wayengeke azibhubhisa wavele wazikhubaza nje. Manje siyaqonda ukuthi isono singukulunga kuphendukezelwe nje amanga ayiqiniso elibekwe laphendukezelwe. Niyabo noma yini ukuphinga isenzo esifanele uNkulunkulu asigcobayo nje esithathwe ngendlela engafanele niyabo noma yini. Nokufa ngokuphendukezelwa kokuphila ukufa nje kuyathatha niyabo kukhubaza ukuphila. Manje waba neminyaka ezinkulungwane eziyisithupha ukukwenza nesifutho sakhe sikaphoyizini futhi wakwenza kanjani na? Manje lena yingxenye ethusayo futhi lalesisani manje wakwenza ngempucuko. Manje lokho kuzwakala kuqakile kodwa kuyilokho ngizokwenza isitatimende lapha esizonenza nilokhu niqagela mhlawumbe imizuzu embalwa ngethemba ukuthi ngeke. Kodwa nikuqondile yini lokhu na? Manje angizami ukwesekela ukungazi kodwa benazi yini ukuthi impucuko isayense imfundo nezinto esizithatha ngamagugu kakhulu namuhla yilona impela ithuluzi likaSathane ngisho nempucuko na? Impucuko ayifiki neze ngoNkulunkulu, impucuko ifika ngoSathane. Manje ngizokufakazisa lokho kini ngezwi emizuzwini embalwa. Impucuko ayisiwe ekaNkulunkulu ngokuba ake nginikhombise kule mpucuko uma sithole ukuphucuka kakhulu lapho sisebenza ngesayense njalo sizibulela thina niyabo. Nale mpucuko seyakhe yaze yenyukela esiqongweni manje futhi sinokufa kule mpucuko. Sinesono kule mpucuko, sinokugula kule mpucuko, lokho ngeke kwaba ngokaNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu emele owakhe omkhulu umbuso omkhulu uqobo ozayo siyoba nempucuko kodwa ayikuba noma yini efana nalokhu ingeke ibe ngesayense iyoba impucuko yokukholwa ngezi niyabo Le mpucuko yesayense esinayo ilugibe lukaSathane impela futhi yilokho abulale abantu ngakho yilokho esibulala nsuku zonke ngakho kanjalo njengoba sidla usuku nosuku esikhundleni sokuphila siyafa Kandikwezele yonke into kakhulu ngisho nokuthatha nje okungaka kwalokhu futhi kucutshwe nalokhu nokupastelisa lokhu nalokho lokho kusekuze ungukufa isintu esifayo futhi akunandaba ukuthi uzama ukwenzani uyafa nisibonile leso sithombe izolo ebusuku salawo maAfrika niyazi ukuthi ingani awakaze abe nesivimbela magciwane lawo bantu baphila isikhathi eside kunoma siphila abazi ngisho nokuthi ba amagciwane abakhathazi yabo ngani igciwane lingaphakamisa isandla salo futhi lizinikele kubona yabo ngoba yena yabo aka abanjalo ngani na abakaze bonke yabo sizothatha isayense ukuyicabanga njengesivimbela magciwane noma into ethize abayifaka kithi ukukhipha lesisifo futhi kudiliza enye into ethize futhi kwenza umhlabathi ukukhulela enye into ethize niyabo manje akakwenzi lokho niyabo manje noma ubani abaningi benu bantu nivela emaplazini noma ubani uyazi ukuthi isithombo esiphile kahle asidingi neze ukufuthwa sinokuqosha okubuso uqobo ukuphila negciwane ngeke lize ngisho lifinyelele kuso kwesangempela kwesangempela isithombo esiphilile Lesi sithombo esifakwa esidlekeni lesi sithombo esibhasteliwe ufanele usitotshose isibonelo nje abanye benu bafo lapha bangabasetshonalanga lapha bukani emuva ngezinsuku zenkomazi endala empondo zinde Namhlanje nithini ninyama yenkomo engcono ngeHereford yenu yenu ninayo na aninayo leyo nkomazi endala empondo zinde ngingasukeli intombazana endala kodwa yayikwazi yayiphila ubusika bonke lapha njengenyamazana idiye oh yayimathambo nakho konke kodwa yayiphindwe kabili leHereford udonse ifolishi phansi kwayo uma uyishuthe isithombe kuze kuyofika esiswini sayo cishe ukukhombisa inyama yayo kuya ekakaleni futhi kuyini itedele phandle lapho yayingafa yayingeke iphile ubusika ukuba yayingadingeka ufanele ifide nako konke okunye ukuyinakekela ulokhu itotosa ibhastela niyabo kodwa eyangempela empondo zinde endala yangoqobo itedele nje Kungaleyo ndlela namhlanje ngamaKristu akithi sinamaningi kakhulu esifanele siwatoboze ukuba siwanxenge siwabeke siwenze idikoni ebandleni siwambambathe ehlombe futhi silenzele isikhundla esithize esikhulu ebandleni noma uma ungakwenzi ngani lona lingeke lingeke lingene uma ungamvumeli lona enze lokhu nalona enze lokho ngokutotosa Wawungathi nje amaKristu ngoqobo eyilokho na ayemahlikihliki ayeyizidlakela wawungathi nje uPawulu ongcwele eyilolo hlobo lomKristu wawungathi nje uPetru ongcwele engokuthi manje uma ungangenzi umboni omkhulu awu angazi ngingahle ngiyojoyina usibanibani babe indoda emahlikihliki babe ngamadoda okukholwa babe hlala noNkulunkulu babe hamba noNkulunkulu babe ngamadoda amazi ambalwa babe mkhonza uNkulunkulu busuku nemini ngalo njalo wawungadingi ukubafutha futhi ubatotose futhi uthi uzobanika lokhu lokho noma okunye babe indoda emahlikihliki babe izimbewu zangokoqobo babe ngabhasteliwe emahlelweni Uma nina amaMethodist ningangiphathi kahle ngizoya kuma Baptist amaBaptist awangiphathi kahle ngizoya kuma Pentecostal uma engangiphathi kahle ngizobuyela kuma Catholic kumbe noma ngabe yini okunye niyabo bona ngokupastela kufanele ubagcine befuthiwe yebo dokotela mfundisi uhloniphekile mfowethu sibanibani loba kusibo buKristu ubuKristu abuceli izicu abuceli kusizwa bazi uNkulunkulu kuphela Uyimbewu yasekuqaleni buthanda uNkulunkulu futhi buyathandana. Awukho kufuthwa kubona kubatotosa nokuloko ubamba batha futhi uthi yebo awudade wethu awu ngicabanga ukuthi kulungile kuye kuba abe nezinwele ezimfishane nalona angabi nazo. Futhi futhi ayikho into njengaleyo futhi babayekele bedlule nalokho amahlikiki ivangeli leneke phandle lapho malethele lapho elizokwehlela khona amakhristiyani alithanda. Ngifanele ngithwale ngiyiswe ekhaya ngiye ezulwini ngombhede ohlotshiswe ngezimbali onofonofo kanti abanye balwa ukuze bazoze umklomelo futhi bantweza bedabula izilwandle ezinegazi na. Ngifanele ngimbambathwe emhlane nalokhu lokho nokunye futhi ngitotoswe na ngibheke ukuba indawo yami phandle ngaleya kanye nabamahlikihliki angibhekile ukufika phezulu lapho ngingenazi bazi ezomklomelo nhlobo. Uma ngifanele ngilwe, uma ngifanele ngibuse, yandisa isibindi sami Nkosi. Niyabo mangime njengomKristu, ngingabi isithombo esibasteliwe. Ngifanele ngiphathiswe okwengane futhi ngitotoswe futhi ngingeniswe entweni ethize. Awungeniswe empeleni ubuKristu uyazalwa kubo uba izidalwa esisha, uyimbeko kaNkulunkulu eza ingene emhlabathini. Manje sithola ukuthi wafuthe sisifutho sophoyizeni leso sifutho sasiyisifutho sokuqonda kwesimodeni imfundo isayense nempucuko zona impela izinto esizithatha ngegugu kakhulu. Senake nama ukuba nicabanga ukuthi isitha sethu esikhulu empilweni yethu yemvelo namhlanje phakathi kwezizwe ngubukhomanisi na? Yini uNkulunkulu obukhomanisi na? Impucuko nemfundo isayense kunjalo akusiyibona. Yilokho abaphila ngakho nabahluma ngakho kuyisayense okwesayense amasayense uNkulunkulu wesayense manje beniza vele nje nangesifutho sikaphoyizeni walempucuko yesimodeni isayense nemfundo. Manje angifazise kini ukuthi imfundo nempucuko ivela kudevel. Manje asiphenye emumva lapha futhi sibone uma nikufuna kuGenesis sahloko sesine kulungile. Manje asiqale ngeverse leshumi nesithupha lika Genesis wesine ishumi nane lapha noma uGenesis wesine ngiyaxolisa. Manje qaphelani uSathane ninabantu enilandela lamathephu nabafowethu wethu lapha manje ningizwile ngishumayela ngenzalo yenyoka nalokho kungephikwe lokho kwavulwa kulunye lwalezo zimpawu ezisikhombisa kwakufihliwe. Manje uma abantwana ekhule phansi kwalolo hlobo niyabo phansi kwalokho kufundisa babe njalo ke abazali babo banemvelo yabazali babo amahlelo abo kanjalo njalo bafanele bakukholwe lokho. Niyabo bayakukholwa lokho ngoba bazalwa phansi kwalowo mzali kodwa namhlanje asizalwa phansi kwalowo mzali. Umzali wethu yizwi yezwi awu uthi ngazalwa phansi kwaNkulunkulu nami okwalowo nyaka kodwa lona ngonyaka wovuthondaba lona ngonyaka ongaphambili le kwalawo mahlelo. Wafanele vele, fanele vele, uNkulunkulu wakumisa kanjalo ukuthi ufanele kuvele lezo zimpawu ezisikhombisa zifanele zivulwe akufanele kwenziwe kulonyaka waseLaodikeya. Futhi ngicabanga ukuthi ngale kwanoma yiliphi ithundo ngabaza, hayi njengoba sikhosha, asinakukhosha kuphela ngoJesu Kristu. Akukho namunye wethu kuphela sikhosha ngoJesu Kristu. Kodwa siyabonga ngenhlanhla yokwazi nganoma yini ngale kwanoma yiliphi ithunzi lokungabaza. UNkulunkulu usikhethile ngalolu izinsuku zokugcina futhi ukufakazisile ngezibonakaliso emazulwini nasemhlabeni. Ngazo zonke ziza zibuyela ngqo ezweni ukufakazisa ukuthi kunjalo lonyaka esiphila kuwo mlayezo nokuthi unjani. Asisiyo inkoloze, asisiso isigejani sezinhlanya, sezineko zikaNkulunkulu ebizwe ngumoya ongcwele. Nizobona zonke izinhlobo zamagama achaselwe kini kodwa lokho akusho ukuthi kunjalo. Manje khumbulani indodana kaSathane kwakungukhayini. Manje ngicabanga ukuthi nonke nedlulile kuwo onke amatheyiphu kungukuthi ngiyazibona izindlu zenu zokugcina amabhuku phandle lapha zabo. Manje khumbulani ukuthi uEva uba ngokhuleliswa nguSathane nasosukwini olufanayo. Sinalo udaba lwakho eTucson manje ukuthi owesifazane uma eba uhlala nendoda amabili angaba nohlobo olubili olwehlukene lwabantwana. Siyakwazi lokho ngakwazi ekuzalaniseni izinja nezinto kanjalo njalo uma kungaso leso sikhathi. Ngakho uSathane ngalokho kusa mhlambe wahlangana nalona umubi owakuyinyoka, hayi isilwane esihuquzelayo kodwa isilwane esinobuqili kakhulu, esihlaniphe ngobuqili, esikhaliphile kunazo zonke izilwane, singaphansi komuntu nje. Nomuntu yisilwane uqobo lwakhe, futhi siyisilwane esinelisayo, isilwane esinegazi elifudumele. Futhi uSathane wayeyisihlanganisi esilandelayo lapha lenyoka yayito elandelayo kumuntu kusuka kwinkawu enkulu ishimpanzi imiphakathi komuntu nenkawu enkulu ishimpanzi. Manje science ifuna leso sihlanganiso esilahlekile futhi sifihlakele kakhulu ngokuyithatha uyehlise, futhi akukho ngisho nethambo kuyo elibukeka njengomuntu, niyabo ukuyenza isilwane esihuquzelayo. Manje siyathola manje ukuthi lo mfo wathola uEva ensimini yase Edene, lentombi eyayingazi sono, yayingazi ukuthi uhambaze kwayo kwakuyini. Yayazi wayekhaliphile enobuqili ehlakaniphile, futhi wamtshela imbewu isithelo sasibukeka futhi sincanelekile. Futhi ngenkathi ehlale nayo ngalokho kusa, kwasekuthi-ke yabo manje-ke ntambama wancenga u-Adamu ukuba enze into efanayo, emtshele ukuthi kwakuyini. Kwasekuthi-ke u-Adamu ngamabomu azi ukuthi wayengafanele ukuba akwenze, waphuma wahamba nomkakhe wayesenza lesi senzo okungukuthi ekugcineni wayezofika kusempeleni. Kodwa niyabo kwakufanele kube ngaleyo ndlela ukuhlakanipha kaNkulunkulu, ngoba lokhu-ke lokho kuveza obala ingxenye yakhe engehlukaniseki ukuba abe ngumsindisi, ubaba, umphilisi. Ningizwile ngishumayela ngalokho niyabo. Manje ukuba lokho kwakukade kungenziwa, wavele wabayekela lapho nje ekubeni bazikhethele ukubayeka benze, wayengeke abenze bakwenze futhi abe esalokhu enobulungiswa. Kodwa wayengababeka balingane naye nokuzikhethela, bese-ke ebayekela bazenzele ngesingabo, futhi wayazi ukuthi babezokwenza. Futhi ngakho manje-ke niyabo, manje-ke ngenkathi u-Adamu esehlale naye wazala amawele, nelinye lawo lalingelikaSathane nelinye lawo lalingelika-Adamu owayengokaNkulunkulu, uKhayini no-Abele. Lokhu kuyenzeka sinalo udaba lapho eTucson. Manje umlungu wesifazane wahlala nendoda yakhe ngokunye ukusa, futhi ngaleyo ntambama wahlala ne-Negro. Nomunye wabafanyana, kwabakhona abafanyana ababili ozalwayo, omunye wabo kwakuyi-Negro elincane elinekhanda elisafindo, nomunye ungumfanyana onekhanda elinezinwele ezimhlophe emuhle ngempela. Futhi cabangani manje, uzama ukwenza ubaba omhlophe ukuba anakekele abantwana bobabili, wayesethi ngizinakekela owami uqobo kodwa hayi owalo. Indoda ye-Negro amayinakekele umntwana wayo uqobo, ngakho niyabo kuqinisile. Kuhlala njalo kukhona amawele, futhi ngaleso sizathu ningakukhohlwa lokhu mhlambi omncane. Ibandla ngezinsuku zokugcina lizoba ngamawele asondelene kakhulu ngangokuthi liyodukisa abakhethiweyo, uMathewu 24 24 niyabo. Ibandla lizo ngumnyakazo wePentecostal lifana kakhulu nento yangempela, liyoze lidukise nabakhethiweyo uma kwakunokwenzeka. Futhi kamuvanyana uma ngithola ithuba ngifuna ukuchaza ini ukuthi lolo khetho lufika kanjani. Niyabo, lizobadukisa ngoba licishe lifane impela nento efanayo. Niyabo, obaba babili nje yilokho kuphela, umama ofanayo, ibandla lifanayo, inhlangano efanayo, into efanayo, umhlabathi wokukhulela uyafana. Lapho izwi liwela khona, kodwa elinye lawo njengalapha liphendukezelwe. Niyaqonda na? Thanini amen uma nibonile. Niyabo, elinye lawo impendukezelo ngoba ngubabo ongafanele, okungukuthi ngiyofakazisa ngelinye ilanga uma uNkulunkulu ezongivumela ukuthi ihlelo liwuphawu lwesilo. Niyabo, ngubaba ongafanele ukuvuza abantu baye enhlanganweni esikhundleni sokuba baye ezweni. Niyabo, ngubaba ongafanele ngomnyakazo kwaKhayini. Uma sengifika ekhaya ngalesi sikhathi ngishumayela ngendaba ethi umzila wenyoka, isilwane ekuqaleni nesilwane ekugcineni, futhi silandele umzila wayo ngqo eBhayibhelini, futhi sibone ukuthi iphethelaphi. Yabo, nani nonke nikuthole lokho kutelefoni yabo, uma inkosi isivumele ukuba sikwenze. Futhi manje bhekisisani nje ukuthi lowo mfo uhlakaniphe ngobuqili kanjani, ukuthi kanjani nje ukuthi impela nje awu bafana nje noJuda noJesu lapho bobabili bengabafowabo esizweni sakubo njengo Isawu noJakobe nje na nanjenge ngegwababa neJoba kuhlezi othini olufanayo na yonke into iwele kulokhu ukulwa impi okukhulu esikukho isithi asisebenzisa ukukhoshisa njengoba senza ku-eva oh uNkulunkulu ushilo yini na impela kodwa impela niyabo ezama ukudlinza ngaphambili le kwalokho uNkulunkulu ayekushilo ngokwasekuqaleni uyakufa wathi yebo uNkulunkulu ukushilo lokho kodwa ngempela niyasibona leso sifutho phezulu wakhona niyabo kodwa uNkulunkulu akushoyo uNkulunkulu uyakugcina akadingi isizwe oluvela kuSathane uyakugcina ngakho ningalokothi nikhohliswe yilokho manje siyaqaphela ke ukuthi yaveza inhlobo yayo manje uGenesis lapha siyathola emva kokufutwa walo poison wokwazi manje science ingukwazi futhi konke esikuzwayo iscience indaba enkulu esikolweni iscience namhlanje imoto engcono lokho okungcono ikhaya elingcono indle engcono lokho okungcono lokho okungcono senzani na siyafa ngaso sonke isikhathi sadala imoto siyayeka ukuhamba phansi siyeka ukuhamba phansi besingajika siqekethe awu asisenayo indoda sinethekethe kunjalo Wesifazane konke akwenzayo ujikijela izingubo bese ke acindezele inkinobho nakho kanti umama wakho wayevamise ukuhamba aye emthonjeni futhi athwale amanzi futhi aqaphe izinkuni futhi abilise ngeketela ndawo futhi alungise izingubo zakhe kanjalo futhi sesithambe kakhulu uma bebengakwenza bekungasibulala kodwa akukho esingakwenza lona ngonyaka esiphila kuwo Isona science iyasho manje ukuthi amantombazane amancane eze ekunqamukeni ukuya esikhatini abesifazane abasha phakathi kweminyaka engamashumi amabili namashumi amabili nanhlanu obudala ngidibane nabo emgqeni ngo Lezinsizwa ziya ebudaleni obuphakathi nendawo phakathi kweminyaka engamashumi amabili namashumi amabili nanhlanu obudala Mama wami umkami wayacishe enamashumi amathathu nanhlanu kuya emashumini amane umama wami waya kusukela emashumini amane nanhlanu kuya emashumini amahlanu Niyabona ukuthi baphupha kanjani ngalolu izinsuku zokugcina ngoba ngani na sisebenza kakhulu ngesayense leminyakeni eyikhulu namashumi amahlanu eyadlula ukuhamba kuphela umuntu ayenakho kwakungehashi noma ngonyawo futhi manje usehamba ngebhanoyi ijet cishe impela ngomcabango yabo isayense ikwenzile nalokho ngokuba devil manje wena uthi kunjalo umfowethu Branham na yebo mnumzane Asithathe uGenesis manje wesine. Wayesesuka uKhayini ebusweni benkosi. Manje bhekisisani into yokuqala ayenzile. Ningitshele uma nicaba ngokuthi sinokwenele lapha ngoba ngizoma nje kulokho noma kuphi nabo. Kaini wasuka ebusweni benkosi lapho wenza khona iphutha lakhe futhi yilapho eniyokwenza khona iphutha futhi lapho yilapho engiyokwenza khona iphutha ngawo impela umzuzu esisuka ngawo ebusweni bukaNkuluNkulu wayesesuka uKhayini ebusweni benkosi wahlala ezweni laseNodi ngasempumalanga kwaseEden Niyabona ukuthi kwakunenkolo kanjani wahamba wajikeleza waya ngasohlangothini lwasempumalanga ohlangothini lwasempumalanga uKhayini wamazi umkakhe wakhulelwa wazala uEnoke uEnoke wakha umuzi niyabo impucuko wakha umuzi wawuqamba umuzi igama lokuthi uEnoke ngegama lendodana yakhe uEnoke wazala uIrade uIrade be wazithathela abafazi ababili igama lomunye lalingu Ada igama lomunye lalingu Zila uAda wazala uJabale futhi yise waba behlala emathendeni efuya izinkomo igama lomfowabo lalingu Jubale ngikagele uJUBALE waba ngoyise ababetha amahabu nemitshingo niyabo umnyuziki science niyabo ingena uZila wazala uThubali Khayini wayengumkhandi wazo zonke izinto zethusi neze insimbi ZISIKAY ngamanyamazi uhlobo lokubumba ekuhlanganisa ndawonye utadewabo kaThubali Khayini wayengunahama Ulameka wathi kubo abafazi bakhe, Ada noZila, izwani izwi lami nina bafazi bakala meka lalelani ukusho kwami bhekani nibulele umuntu ngenxeba engelitholayo nensizwa ngomvimbo enguziswayo uma uKhayini eyakuphindiselwa kasikhombisa kepha uLameka kamashumi ayisikhombisa aphindwe kazikhombisa noma kasikhombisa manje kaphelani bathi nje bangasuka ebusweni benkosi baqala ukwakha imizi baqala ukwenza izinto ezikhalayo baqala kwisayense ukwenza ithusi nensimbi nokudlala umyuziki kanjalo njalo niyabo niyabo manje kwavelaphi na ubani owasukayo na uKhayini inzalo yenyoka niyakuqonda na uKhayini wasuka futhi kaphelani wasuka ebusweni benkosi wayeseqala ukusebenza ngesayense manje bukani lapho esalukhu esebenza khona niyabo isayense imfundo imizi isikompilo kungokuDevil ubani waqala yona uDevil kungokuba bani namhlanje na uDevil amabhomu ama-athomu nezinto ukusibhubhisa ngawo siphila kukho sifanele siphile lapha singumuntu sifanele sihlale lapha kodwa impucuko kaNkulunkulu enkulu ingeke ibe nanoma ikuphi kwalokho kuyo niyabo ukuthi isayense ithatha izinto zemvelo bese ikuphendukezela ukwenza izinto eyayingahloselwe ukuyenza futhi njalo nenkolo yesayense ithatha izwi likaNkulunkulu bese yenza inhlangano ngalo esikhundleni sokwenza izinto elifanele kuyenza bathi izinsuku zezimangaliselwe edlula iBhayibheli lathi nguyena izolo namuhla naphakade ayikho into okuthiwa ukuphilisa ngokaNkulunkulu hambani ezweni lonke futhi nishumayele ivangeli kukho konke okudalweyo lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha amademoni bayokhuluma ngezilimi ezintsha uma bephatha izinyoka noma baphuze okubulalayo akuyikubalimaza uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda yini manje-ke zonke izizwe wonke umuntu konke okudalweyo bhekani mina nginani kuze kube sekupheleni kumhlaba ukuphela kwesimiso sezwe yonke into ukuphela kokuphelelisa ukhona ngokoqobo futhi manje niyabo bathatha isayense bese bethi oh awu inqobo nje uma sihlangana ndawonye futhi sijoyine ibandla bese siba yilokhu noma elihle ilunga eliqondile sikhokha ethu niyabo akusikho ukuthi oh ayikho into okuthiwa nguNkulunkulu nizwi lithephi yami nguKristu uKristu bamanga ngezinsuku zokugcina niyabo hayi oJesu bamanga uSathane wayazi kangcono kunalokho niyabo kodwa ngoKristu bamanga uKristu kusho ogcotshiweyo futhi eqinisweni bagcotshiwe bagcotshwe ngo ini moya ongcwele ukwenza izibonakaliso nezimanga futhi bayakwenza kodwa niyabo uma sekwehla manje sisonyakeni wokugcina hayi emuva onyakeni wePentecostal lapho singapha onyakeni wokugcina nonyaka wokuqala waqala nezwi elalinguKristu nonyaka wokugcina uzofanele uphele nezwi elinguKristu nalezi ezinye izinto lamakhoba kanjalo njalo njengoba ngichazile ngabathwali nje bezwi ukufeza inhloso yalo lize lingene emumweni ogcwele niyabo kwalokho uhlamvu lwasekuqaleni olwaluyikho manje ivesi lamashumi amabili nanhlanu u-Adamu wabuye wamazwi umkakhe wazalindodana wamqamba igama lokuthi uSeti ethi uNkulunkulu ungibekele enye inzalo esikhundleni sika-Abela njengokuba uKhayini umbulele nayo uSeti wazalindodana wayiqamba igama layo ngokuthi u-Enoshe futhi ngaleyo nkathi abantu baqala kukhuleka egameni lenkosi niyabona ukuthi leyo nzalo yenyoka yasuka kanjani yangena kwisayense imfundo ilizwi nomyuziki nezinto ezinkulu nemfundo nesayense kanjalo njalo kodwa inzalo yelungileyo eyabe niyabo u-Eva wayengenayo inzalo niyakwazi lokho isifazane akanayo inzalo isifazane uneqanda kodwa hhayi inzalo kodwa wambeka inzalo niyabo yabekwa ngokubeka kwaNkulunkulu wathatha inzalo nenzalo enkulu kusobala kwesifazane ba yileyo eyanikezwa nguNkulunkulu niyabo uNkulunkulu wambekela inzalo esikhundleni salowo uKhayini ambulala ukuthi isitha ukufa inzalo yenyoka yabulala inzalo kaNkulunkulu ekuphendukezeleni lapho niyabo uNkulunkulu wabeka ngowesifazane inzalo enguKristu niyabo ukubuyisa inzalo yasekuqaleni futhi niyakubona na futhi ngakho niyabona impendukezelo yaletha ukufa ngemfundo nobuhlakani nalokho esikubiza namhlanje ngesayense nenkolo kanjalo njalo kwaletha ukufa. Kodwa yena wambeka inzalo ngaleyo nkathi waqala umuntu ukukhuleka egameni lenkosi futhi uqala ukubuyela ezwini futhi niyabo. Futhi khumbulani, landelani leyo nzalo njengoba sizolandela umkhondo wayo emavikini ambalwa ngale nyoka. Kulandeleni lokho uswayekela ngqo embhalweni. Ibhekisiseni leyo mivini emibili ikhula ndawonye ngqo njengoba nawuzo umlayezo wami ngokuthi umvini. Ikhula ndawonye ngqo futhi isondelane kakhulu ngangokuthi kuyocishe impela uDukise nabakhethiweyo uma kunokwenzeka ngezinsuku zokugcina uma sufika enhlokweni. Uveza umhlamvu njengokolo nje kodwa akusiwo ukolo yabo, akusiwo ikhoba nokho. Manje bukani impucuko yabo imfundo, ngicabanga ukuthi ngiseneminye futhi imibhalo cishe eyishumi yabo ebhalwe phansi lapha, angicabanga ukuba ngedlule kulokho. Kodwa siyaqonda ngalokhu ukuthi imfundo, isayense nempucuko kungokukadeveli, kunjalo akusikho kankulunkulu, kungokukadeveli. Manje angisho ukuthi anifanele nibe nayo kabo impela kha kamuvanyana ningakwenza sizokufakazisa lokho ukuthi uNkulunkulu ufana nawe nje ugqoke izingubo nina besifazane thina silisa sasingafanele ukugqoka izingubo eqaleni kodwa yabo ngenxa yokuthi siphila kulonyaka esiphila kuwo sifanele sigqoke izingubo yabo simiselwe ukwenza lokho sifanele sizigqoke kodwa ekuqaleni sasingadiyekile yabo ngoba sasingazisona kodwa manje sifanele sibe nezimoto, manje sifanele siye ezindaweni futhi sivakashe kanjalo njalo ngezimoto nesayense kanjalo njalo kodwa ayisiyo ekaNkulunkulu, ayisiyo kaNkulunkulu izimfundo kodwa isimo sefundo sikaNkulunkulu impucuko isayense isesimweni sasekuqaleni yabo ihamba yedlule kakhulu kulokhu esikwenzayo. Manje bukani bathatha izinto ezithize bese behlanganisa izinto ezithize ndawonye futhi kwenza ikhemikhali isithako semvelo esizophupha isa manje ziyeke zisendaweni yazo efanele zilungile zihlanganise endawonye zonke azilungile niyabo niyabo kuletha ukufa. Futhi uma uzama ukuthatha izwi likaNkulunkulu bese ulifaka enkolweni yalelizwe uletha ukufa kuwe uqobo ubulala indikimba niyabona ukuthi ngiqonde ukuthi nina ubulala umuntu wena uthi awu manje buka ukholwa uNkulunkulu oh manje awudingi ukuba ukholwe lokho uma ibandla lethu ngayo leyo nkathi leso isikhathi sempumelelo esibulala indikimba. Ufanele uthethele yonke into iweleceleni bese uthatha izwi kuphela uhlale nalelozwi ngqo ungasuki lapho uNkulunkulu asho njalo kuyilokho nje. Ngikhathala ukuthi imfundo ingafakazisani ngemihla kaNowa babe ngafakazisa ukuthi kwakungekho manzi phezulu lapho eziphakaphakeni kodwa uNkulunkulu wathi yayizofika yehle futhi iyafika unjalo. Bathi namhlanje akukho umlilo phezulu lapho ozokwehla kodwa ubhekisiseni wehla ngolunye usuku ehe sizokwenza kanjani lokhu futhi senze lokho na mbhekisiseni uNkulunkulu ekwenza uzokwenza wathi wa uzokwenza. Ngaleyo nzalo iyakwambelela ndawo udumo kuNkulunkulu into kuphela ayifunayo namhlanje umhlabathi wokukhulela ndawo engakhulela khona iyoqala ingene komunye umuntu futhi bayoyiphendukezela futhi bayifuthe njengoba enza kuEva yaqala kuEva ukuba yena ikhulele kuye futhi azale amadodana kaNkulunkulu hhayi amadodana kaSathane. Kodwa wayengumhlabathi ukukhulela futhi yawela endaweni engafanele kanjalo lezi liyowela kongakholwa noma umngabazi noma umncikazi kuyowenza ilunga lebandla ngabo kodwa ngeke neze indodana noma indodakazi kaNkulunkulu. Ubatshela ukuba bayekele izinwele zabo zikhule bayokwedelela. Ubatshela ukuba benze lokhu noma lokho noma owesilisa ukuba akwenze bayokwedelela. Akusiwo amadodana kaNkulunkulu ngumhlabathi wokukhulela ongafanele nokho babambe inzalo. Ngiyababona bagcotshiweyo bamangana. Bagcotshiwe yebo ngomoya ongcwele bakhulume ngezilimi futhi benze izibonakaliso nezimanga kodwa ukukaSathane. UJesu wathi abaningi bayakuza kimi ngalolu suku futhi bathi Nkosi Nkosi angikhiphanga yini amadimoni futhi ngasebenza imisebenzi emikhulu nenamandla nezimanga ngegama lakho na wathi sukani kimi nina bezi bokubi. Yini okubi na? UDavide wathi uma ngikhulelwe okubi enhliziyweni yami uNkulunkulu akayi kungizwa yabo. Okubi yinto owaziyo ukuthi ubufanele uyenze futhi awangayenza wathi kangcono kodwa ungeke ukwenze kungokubi yabo. uyazi befanele bahlale nezwi likaNkulunkulu kodwa ngenxa yebandla noma ngenxa yomunye umuntu noma enye into ethize uyoduka ezwini likaNkulunkulu futhi wenze okushiwo inhlangano awu angazi ibandla lami lithi sifanele sikwenze ngalendlela futhi ngilikholwa ngalendlela niyabo futhi kuphambi kwakho ngo ukuthi ubungafanele kwenze lokho ngokubi sukani kimi nina be enenza okubi bukani uPaul ongcwele omkhulu kwabaseKorinte bokuqala eseshumi nantathu wathi noma ngikhuluma ngolimi labantu nolwezingelosi manje wena ufuna noma umunye ufuna ukubeka kulokho ukuthi kungubufakazi ubonakalayo bokuba nomoya ongcwele uPaul wathi noma ngikhuluma ngezilimi njengabantu nezingelosi kepha ngingenalo uthando njengoba nonke ninakho lapha phakathi kwenu angiyinto yaludo niyabo ungakhuluma ngezilimi yebo ngoba yizwi umshumayeli angathatha lelizwi futhi aqhubeke futhi alishumayele futhi alisho lelozwi nalelozwi liyomila kodwa umshumayeli angaba ngumzenzisi qobo lwakhe yizwi niyabo kodwa isidalwa seqiniso esiphilayo sikaNkulunkulu sithatha konke okwenhloso izwi akusikwasodwa umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphumayo futhi wenezela enye into ethize kulelo unesithombo esiphendukezela Uma ngiqala ukuphuma lapha nokolo futhi ngiwubeke nokuluthukela futhi nekubhastelise ndawonye uma bekungenziwa kanjalo ngempova bese ngifaka phakathi lapho nginokuluthukela owukolo Niyabo ubukeka njengokolo kepha nokho ngokuthubela akusikho ukuphila kwangokoqobo ungeke uphinde uzikhiphize futhi niyabo uyophuma kodwa awukwazi ukubuye uziveze imbongolo ingakhwelaniswa nehashi lensikazi futhi iyozala umnyuzi kodwa lo mnyuzi ngebe wabuye uzale umnyuzi upastele lonke izwi maliveze inhlobo yalo Niyabo ungazala kanye nebandla lingeza njengenhlangano kanye kodwa alikwazi ukuphinda lizizale likhipha enye inhlangano iluthela alikwazi ukuzala kuyiluthela lakhipha iMethodist neMethodist yakhipha iPentecostal Niyabo alikwazi ukuphinda lizizale ngoba alifile alikwazi ukuqala imvuselelo wabe wayiqala phi uNkulunkulu imvuselelo enhlanganweni na buka ngale komlando wakho akazange akwenze inhlangano ebumbeka emva kwemvuselelo Ngathi uNuda indoda kaNkulunkulu ephuma nomlayezo wokulungisiswa emva kwakhe kufika ibandla lamaluthela babengeke neze bakhe baye phezulu kwase kuthi ke uNkulunkulu wathuma indoda egama linguJohn Wesley nako kufika imvuselelo emva kwalokho benzani na bayihlela ayikwazanga ukubuye ezizale futhi niyabo inyumba Hallelujah kodwa izwi kaNkulunkulu liyohlala njalo 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 liyoveza inhlobo yalo nakho sekufika iPentecostal angeke bukani ukuthi yenzeni yahlela inhlangano ayikwazi ukubuye izizale bangaba noOral Roberts nakho konke okunye ezweni lonke ngeke yakwenza iyolenga emuva ngo ibuyele kulokho kuzalwa kwemvelo komnyuzi ngeke Akunandaba ukuthi inemijovo emingaki iselokhu ukuthi zingaki ezokwenzana uthando zikamoya enazo nanoma yini enakho nani ningabadala niyazi ukuthi ngikhuluma ngani Akunandaba ukuthi mangaki indoda nabafazi enabo nanoma yini okunye nokuthi bangaki odade abancane ebakhayo phande lapha namabandla amancane nezinhlangano ingeke yazala imvuselelo iphelile Ikhambuke yaya ezweni isuka ezwini kaNkulunkulu ngeke yaphinda isizale futhi uNkulunkulu uyovusa ethize enye into bese eqala izwi lakhe liqhubeka futhi uma ihlela inhlangano iyofa nayo kunjalo ingeke yabuye izizale ngoba ipastela lokho kungokuqinisileyo buka uhlamvu lwakho olubhasteliwe namhlanje bathi lolo uhlamvu olwedlula zonke lungumbulali Uyilokho okubulalayo izimpilo zenu ayenzelwanga imizimba yenu awenzelwanga lokho imizimba yenu wenzelwa inhlamvu yasekuqaleni ngaleso sizathu oyihlo nonyoko kanjalo njalo baphila isikhathi eside ngaleso sizathu babeqatha indoda eminyaka engamashumi ayisikhombisa namashumi ayisiyagalombili ubudala yayimahadla futhi iqatha niyabo ayephila ngezinto zemvelo likisisa lamadoda asezintabeni phandle lapha aphila ngenyamazane iDNA nezinhlavu zasiqaleni Faka indoda lapha edolobheni nansi iza iphoyisa elikhulu elithi alibe namashumi amathathu nanhlanu eminyaka engamashumi amane ubudala likuthambile impela Awu ngiyaphuma endabeni angiphumi na kaphelani kodwa ngizama ukuwezela kini lewe impucuko esibiza ngesikompilo isikompilo nezwa kakhulu ngakho manje senake nakuzwa ukulinganisela kwami ukuthi isikompilo lalini na indoda engenaso isibindi senele kubulala unogwaja kodwa ingawudla kugcwale isisu emva kokuba usubulawe ngomunye umuntu ngakho mina yilokho engikucabanga ngesikompilo niyabo yilokho kunjalo niyabo Masi uNkulunkulu akezi nge akusikho ukufaka umuntu ngesikompilo kuNkulunkulu awumphucuzeli kuNkulunkulu uyazalwa inzalo kaNkulunkulu evela kuNkulunkulu awunguNkulunkulu njalo futhi ngeze kwaba yilutho olunye kodwa uNkulunkulu awufakwa ngesikompilo kulo manje ukuthi unalo kanjani uhlobolwe iden futhi ngenzalo ekhubazekile uSathane wenze ukulinganisa kwakhe okukhulu iden lakhe elikhulu manje lini na isikompilo isayensi amasonto amahle imibhoshongo emide abashumayele abapholishwe kahle imfundo DAD PhD LLD udokotela wezincwadi ezifundwayo udokotela wezobuNkulunkulu odokotela njalo uma umemezela lokho kuvele nje kumthatha kumqhelise kakhulu kwangako kuNkulunkulu nje kumphosa ayothi ngukude Namabanda awumfuni umuntu oma lapho futhi asebenzise amagama athi shaya hainti no tuta no pata olanda akufuni lokho afuna enye into ethize enhle leyo into efana uKhayini ayenayo engondweni yakhe baba wabo ekuqaleni wanikela ngezimbali nezithelo zezo kanti uNkulunkulu wayefuna umhlatshelo Indoda enesambulo sikaNkulunkulu kwakuyigazi hayi ipheya noma impentshisa noma iplamu kumbe noma ngabe kwakuyini noma iapricoti njengoba besho manje kwakuyigazi elasikhipha ensimini yase-Eden igazi elethiswe isithunzi owesifazane owavumela inzalo yomuntu ongafanele itshalwe esizalweni bese ikuqala manje siyathola ukufakazisa ukuthi umlayezo ungesikhathi esifanele nje engikhuluma ngakho kini ukufakazisa bukani ngezinsuku zokubhastela namhlanje bezama ukwenza uhlobo oluhle kakhudlwana bukani ukubhastela bukani impilo yesithombo Lapha ngehlobo ledlule bekuyile lihlobo bekuyilo benginembali endadlana yasendle ubengikhombisa yona phandle lapho emizuzwini embalo edlule ifike ngondweni yami imbali encane yasendle enganginayo empedeni wezimbali lapha ngangidingeka nginisele le yonto kabili ngosuku ukuyigcina iphilile wakuyipastela Kodwa yasukela kwenye imbali ephuzi kaencane eyahlanganiswa ndawonye nenye into ukwenza lembali. Ngalowo mfo omncane wamaphandle lapho kanti ubungagubha amafidi ayishumi emhlabathini futhi ungatholi ngisho umswakama owenele ukuba uphimise. Niyabo? Yayiphila othulini nje futhi nje yayihle kabi nje futhi yayingadingi ukuba iniselwe. Yayinge yasekuqaleni yayi ngapasteliwe kwakungekho lutho olucutshwe nayo kwakuyimbali yangokoqobo nalena kwakuyinto ecutshwe nayo ufanele uyinisele futhi uyitotose futhi uyiphathise okwengane niyabo lena awuzange akukho zilwenyakazana ezangena kuyo Fanele sifuthe nakho konke okunye ukuzigcina nezimpukane nezimbuzane nezinto uzisuse kanjalo uma ungazi futhi kuyozibulala awudingi imbuzane ibengesondele kuyo Oh no wangempela wangoqoba umKristu ozelwe ngokusha ubungamlinga nganoma yini oyifunayo usalokho engumKristu linga wesifazane noma ngabe ufuna ukuba kuphi usalokho engumKristu Inenikazi elincane kwabanye babazalwane lapha abanye babantu benu ibandla labo la ngibhayela incwadi ngolunye usuku lathi ubabayi akafuni ngiye kwi-baseball noma emdlalweni we-basketball mfowethu Branham sikholwa lathi lali neminyaka eyishumi nambili ubudala lathi mfowethu Branham sikholwa ukuthi unezwi lenkosi kulokho ositshela khona manje lathi uthi angicabanga ukuthi ubabayi unephutha kodwa lathi shoyo ngizokukholwa manje leyo ntombazane encane enhle niyabo ngathi ngicabanga awu ngathi sithandwa buka uma ungumKristu ungumKristu noma kuphi akunandaba ukuthi ukuphi usalokho ungumKristu kodwa ngathi uyabo enkundleni yebasketball ubabayi acabanga ngakho uzwa lezo zinganyana zithuka futhi ziqhubeka kanjalo ngisakholwa ukuthi ubungalokhu ungumKristu kodwa uyabo ubaba hayi usekhubekele phambili kakhulu empilweni kunoma unjalo wena uyabo manje ngathi manje wena uneminyaka eyishumi nambili kudala futhi uthe ubunodade omncane onemine manje ufuna ukuba usike onodoli bamaphepha oh qhubeka anginaso isikhathi sokusika onodoli bamaphepha uyabo usuqhubekele phambili kakhulu kunodade omncane manje yilapho ibanda belifanele libe khona namhlanje iqhubekele phambili kakhulu ezwini kaNkulunkulu hayi Methodist Baptist amaPentecostal Presbyterian kodwa iqhubele ezwini liye emadudaneni namadudakazi kaNkulunkulu kulungile kulungile umlayezo ungesikhathi esifanele wafakazelwe ngesayense ngesayense yakhe nocwaningo yabo bazame ukuphendukezela yonke into benza imbewu ehlukile benza into ethize ehlukile beyenza ibenhle ngokuthe xaxa ukwane odadewethu ngiphawulile esikhashaneni esedlule ngokuthi babukeka bebahle kanjani oh ungahle ubamise phande lapha emgudulwaneni wezwe nabanye bakalo Gloria Swanson noma abanye balaba badansi abawundula izingubo nezinto ngapha eCalifornia futhi bangakugeja ngamamayela ayizigidi kodwa igama labo alikho kuleyo ncwadi yodumo lisencwadini yokuphila nabo ehe umoya omnene nothobile uyigugu elikhulu kuNkulunkulu neBhayibheli lasho ngabesifazane bakithi kuba bahlobe ngomoya omnene nothobileyo nithobela amadoda enu nangobumnandi yilokho okuyintengo enkulu ebusweni bukaNkulunkulu nabo kunjalo hayi konke lokhu lapha yilokho abakwenzile bona uMax Factor wenze babe bahle abesifazane ngaphandle okungokuba sathane yonke leyo nto ngekadeveli benikwazi lokho na impela ngokadeveli manje ngiyakhumbula umngami omncane ngenkathi esemuhle futhi emusha wayengapendi ubuso qhabo uyenyuka ngabaphathiza egameni likaJesu ngenkathi esenezingubo ezifika emadolweni kanjalo nyabo kodwa manje usegugile wathi seninembimbi kakhulu nje ngathi uyazi njengoba uya ngokuguga amehlo ame eya ngokufiphana ngikukhumbula ngendlela owawuyiyo futhi ngakhumbula futhi ngiyazi enhlizweni yami ukuthi uzoba yini ngolungisuku yabo 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 unomoya onokuthula nomnandi onawo uNkulunkulu uyohlanganisa futhi ngale ya yilokho khona ke asithophinde siguquke ngale onkathi ngakho kungani kodwa yabo emihleni kaNoah ngenkathi amadodana kaNkulunkulu ebona amadodakazi omuntu ayemahle azithathela abesifazane babe abafazi yabo amadodana kaNkulunkulu abona ukuthi amadodakazi omuntu ngoba ayekhanukisa futhi egqoka kanjalo wona akhanukela abesifazane futhi awalandela yabo ngiyabonga ukuthi nina madodana kaNkulunkulu nibona ngaphambili likwalokho yabo ukuthi abesifazane bazenza kanjani yabo kodwa kuyini na kuhle konke ukupastela thatha abanye babo ubageze ubuso babo ba bungeke wazi ukuthi ubunani yabo futhi kunjalo mhlawumbe ulaka olwenele ukulwane esaha elindilinga no ucasuka nesimile sibi nokungcola futhi behla benyuka nenye indoda angikhathali ukuthini umngami ngiyakuhlonipha ukwethembeka kunoma yimuphi owesifazane ngenkathi ngisengumfanyana njalo ngangisho uma owesifazane oyinigro wayefuna ukwethembeka ngingachitha icunsi lokugcina legazi lami okumgcina engaleyo ndlela yabo ngiyakuhlonipha lokho okulungileyo into elungileyo ngizamile ukuphila ngalokho yonke impilo yami ngangisemusha ngaleyo nkathi manje sengimdala angikayiguquli nakancu imibono yami yabo science ephethinini efanayo uEva enza ngayo naye ukwenze ebandleni wamphendukazela uqhube amasu akhe namhlanje ngebandla lakhe elibhasteliwe i-Eden lakhe lesimodeni esinayo namhlanje siphila e-Edeni lesayense i-Eden kaSathane i-Eden lesayense uma nifuna ukuphenya u-Isaya weshumi nane eleshumi nambili ngizonicaphunela khona uma nifuna ishumi nambili neleshumi nane Sathane washo kuye uQobo ngiyakuziphakamisa phezu konke wayezoba nombuso ngakuthi uyodingisho namadodana kaNkulunkulu amkhonze futhi yilokho impela nje akwenzile ukwenze ngebandla inkolo njengoba aqala ekuqaleni inkolo ukwenzile kodwa njengoba umprofeti uPawulu ebonile wabaseThesalonika besibili sathosi sibili ukuthi uphethela elakhe iEden elikhulu lesayense ngalolu suku kwesayense emfundweni nempucuko futhi wenzile qobo lwakhe futhi egcineni uyophethela emkhandlweni wenkolo yobuKristu lapho onke amabandla eyomkhothamela futhi niyabona ukuthi kuyini na lo moya weduka usebenza phakathi kwabantu amadoda nabankulunkulu abenziwe ngumfanekiso kaNkulunkulu namathathakazi omuntu eyenziwe ngumfanekiso womuntu ubathathe phansi kwamanga njengoba enza kuEva futhi ubumbe qobo lwakhe ngamaqhinga akhe uqobo esayense nemfundo nesikompilo usenze wazitholela elesimodeni lesayense iEden lokufa lapho uNkulunkulu ngezwi lakhe wakhuluma khona futhi wane iDeni lingenakufa kungekho science kungekho mfundo njengoba sinawo namhlanje noma kungekho impucuko niyakubona manje niyaqonda na niyabo manje usene iDeni lakhe bukani onke amabandla ayamkhonza yilokho ke wasethesalonika besibili lapha wathi lo muntu ozibiza ngoNkulunkulu ehlezi ethempelini kaNkulunkulu nabo bonke emhlabeni baya kukhothama phansi futhi bakhuleke kuso abamagama abo engalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba ngiyabo iDeni lesimodeni manje wenzani uqobo lwakhe na iyakaza yena uqobo iRoma ukudla kwakhe okukhulu kokugcina indawo yaseEden niyabona ukuthi kukuphi lo papa eza khona ngapha ngolunye usuku na nike naqaphela bonke labo oshumi nantathu abenzeka khona ngaleyo nkathi na wakhuluma amazwi ayishumi nantathu wayenabayishumi nantathu bedla isidlo wakhuluma eYankee Stadium okuyishumi nantathu yonke into yayiyishumi nantathu nenombolo yesizwe sakithi yishumi nantathu siqhamuka esahlokweni seshumi nantathu lesesambulo imishwe eyishumi nantathu izinkanyezi eziyishumi nantathu imigoqo eyishumi nantathu izinombolo eziyishumi nantathu ezinhlamvini zemali izinkanyezi eziyishumi nantathu othavini lwemali yonke into yishumi nantathu nowesifazane nakho kufika upapa inhloko kowesifazane uKristu wamanga kumlobokazi wamanga wesayense kungukuthi izwe lethu izwe lakithi laseMelika lasempumalanga lapha noma izwe lasentshonalanga lihole izwe kwisayense uza kulo ebandleni lakhe lesayense futhi manje onke amaprotestane yamkhothamela niyabo eshumini nantathu niyakubona na yonke into iseshumini nantathu sonke isizwe sakithi yonke enye into yishumi nantathu izwe lesifazane niyabo silapha sinalo liphendukela ngena ezweni lesifazane insimini yaseEden kodwa lizoba yizwe likaNkulunkulu ngelinye ilanga Kulani manje futhi baba profeti nezinto ukusho kungakwenzeki uthi manje konke futhi sekufike njengoba kwakunjalo ngaphambi kokuba uNkulunkulu ahambe phezulu komhlaba sekube inqoshunqushu yokomoya impela sekube yiyo lapha qaphelani iDeni lesibili lifanekiswe ngokusondele kwelokuqala ukukhohlisa keshe impela ukuthatha abakhethiweyo Kodani manje lokho ngiyokhathanisa lapha imizwe zembalwa nje manje ngizodingeka ngime ngoba sekungeleshumi nanye nqo futhi ngakho lalelani lama eDeni amabili ukuthi izame kanjani le iDeni ukufanekisa njengoba nje uSathane enza eqaleni kuEva iDeni langempela iDeni lokuqala abhekisiseni nje efanekiswe ndawonye manje niyabo sinalo manje wonke umuntu uqonda kahle iDeni lesayense esiphila kulo niyabo manje kwakungesele iDeni kaNkulunkulu iDeni kaNkulunkulu alifiki ngescience imfundo isikompilo lifika ngezwi niyabo libiza zonke lezi zinto ngokungathi zazingekho futhi iqaphelani entsimini yase iDeni asiwakhathanise nje kancane manje iqaphelani indoda nomkayo bacashe entsimini yase iDeni ababili babehambaze futhi bengakwazi kunjalo na iDeni kaNkulunkulu ababili babehambaze futhi bengakwazi manje bahambaze futhi abakwazi isembulo sesithathu unyaka webandla laseLaodikeya ngokuba ungohambaze okhawukelwa umpofu olusizi ophuphuthekile futhi awukwazi Manje iTheni kaNkuluNkulu babe yambaze futhi bengakwazi futhi manje iTheni kaSathane makube ngesayense nemfundo bahambaze futhi abakwazi impendukezelo enjepho bukani namhlanje bukani indoda izama ukugqoka izingubo zomfazi wayo zangaphansi naye uzama ukugqoka izingubo zayo futhi izama ukuyeka izinwele zayo ziphule njengezakhe futhi yena ugunda ezakhe njengezayo Oh, hey. Owesilisa ezama ukuba ngabesifazane, abesifazane bezama ukuba ngowesilisa, impendukezelo, leyo into efanayo ibandla eliyenzayo, into efanayo unyaka webandla laseLaodikeya. Qaphelani, isizathu sokuthi babengazi ukuthi babeyambaze eqaleni, wawukhona umoya ongcwele ubamboze ngeveli ebunqunwini, babengakwazi. Umoya ongcwele wawuphezu kwamehlo abo, ababonanga lutho kuphela umfowabo nodadu wabo, yabo imithetho, babengazi. Ukuthi babeyambaze umoya ongcwele manje umoya wokungabi nabungcwele ukungahlanzeki nenkanuko ubamboze ngeveli imfundo isayense ngani ngokwesayense gqoka izikhindi kuphulaphulile amandiya anifundisa kangcono kunalokho asunga ngengubo ukuba athole isishayisa moya niyabo bese eyembatha Niyabo imfundo ibuyele ngqo esikhathini yona impela into abacabanga ukuthi ibalethe esikweni impilo nempucuko ubabeke babuyela ekungazini futhi baba babi ukwedlula ababeyikho endaweni yokuqala Ukufunda esikoleni, imfundo, bukani izikole, bukani ezansi lapha e-university ngobunye ubusuku, labo bafana, zingaki izingane ezalwa yilezo zintombi lapho, kulezo zintombi unyaka ngamunye e-university. Uyacabanga uthi lena imfutumfutu yasemgwaqeni labo bafana lawo makuku anamashumi amabili nanye bawabiza kanjalo epende imilomo nezinwele eziyisiphomoliya bese bezisonga ngefasikamu bese zilenga bayakusho lokho nentamo engcolile amanyala wena uthi awu leyo imfutumfutu yasemgwaqeni iyona izitshudeni zaseyunivesithi Zangena kokukhulu ukudakwa ngobunye ubusuku futhi zazingazi ukuthi zizokwenza njani futhi ngakho ukuba nomfutho nokuphuza nokuphinga nakho konke kanjalo kwakungenele kuzo zaphithiza amabhodlela futhi zagijima zenyukela emnyango wabesifazane zasezingongotha emnyango ziyafika zibashange zibhakela ebusweni zasika iso lenye intombazane laphuma lonke nenqwaba yawo yonakala impilo yawo yonke Ucabanga ukuthi bangakudedela lokho kuphume qhabu ababili babafana begibele behla benyuka ngomgwaqo nabesifazane abasebancane abashadile behlezi esitebhisini futhi babathuka abesifazane amaphoyisa abacosha ayesebafaka ejele inhloko yesifundo yehlela lapho futhi yonke into iyahluma kuleyo university yileyo misebenzi kuphela abayo lapho wathi lezo izingane zami sidedele basidedele nakho lapho khona impucuko imfundo iholela ekufeni nasenqoshweni nesihogo ningayilaleli leyo nto qaphelani manje Whoever wathi nje ukulunguza kancane ukubona ukuthi izwi lalibukeka kanjani niyazi inqwaba yezikhathi sifanele nje sigqoke okuncanyana kwalokhu noma niyazi ukuthi ngichaza ukuthini nje athi ukuthatha okuncanyana kokulunguza ukubona manje kuJohane ongcwele noma uJohane uqala wesibili elishumi nanhlanu uNkulunkulu wathi uma nithanda izwe noma ngisho uthando lwezwe uthando lukaNkulunkulu alukho ngisho nakini izinto ephandle lapho zifile kusokiwe banqunywa kuyo awuzifuni izinto zezwe ufile kuzo zifile awufuni lutho olufile kubolile kuyanuka ingakwenza kanjani into ephilayo ukuba ifune into engcolile kanjalo na niyabo uyaphila kuKristu izwe likwenza uphile Hey uma ngicabanga ngakho ngosuku esiphila kulo oluthiwa imfundo awukwazi ngisho nokungena epulpit ngaphandle uma uneziqu zobudokotela kanjalo njalo ngikhumbuza ngomfundisi wasemasosheni ngesinye isikhathi ephuma embuthweni wathi umfowethu Branham kwakusemva nje kwempi yokuqala yomhlaba wathi umfundisi wasemasosheni wathi usayitsheni uyafika wayesethi umfundisi wasemasosheni uyafuna ukugibela uphume uye ekhaleni lempi kanye nami phandle eAgon ephandle lapho elasele eLorraine eFrance uyazi wayesethi ngaphuma ngaya ngasehlathini iAgon wayesethi wayethatha isibalo esingaka sezingqola zempi ezazikade ziqhunyisiwe. Wayesethi kwakungephasika ekuseni wathi, ngangisanda kuqeda nje ngahamba ngedlula nenesi futhi lalinika lakubafana abalimele intebe yaseMelika, uyazi le owaseMelika ayejwayele, lakubafana bayidumela leyo ntebe futhi nje bedazeluka futhi bekhala ngoba babazi ukuthi ivela ekhaya. Niyabo, yayivela ekhaya. Futhi leyo ndlela ngicabanga ukuthi senza ngayo izi, niyabo, silidumele, oh Nkulunkulu livele ekhaya, niyabo. Wathi ngawabona ehleka amahlaya phezulu enhliziyweni yami, wathi ngaphumela lapho ngase ngithi nokapteni waqhubeka waphuma ukuba athathe isibalo sokuthi zingaki izinqola zempi ezazibhujisiwe nezinto ezinjalo. Wathi umoya ongcwele wathi welela kuleli yadwala elincane, wayeseqalaza wathi baphosa leyo gesi yesinaphi neklorayini futhi wathi nje yashisa onke amaqabunga asuka ezihlahleni, kwakungekho nto ephilayo eyayisele futhi lapha kwakuyiphasika. Wathi iphasika elinjepho lapho kungekho ngisho utshani emhlabathini, kungekho lutho. Futhi wathi into ethize yamhehela edwaleni, walidonsa idwala waliphendula. Wathi kwakukhona imbali encane yephasika phansi kwalo, yayikade igcinwe phansi kwedwala kuyo yonke igesi kaphoyizeni. Wayesethi ngacabanga, oh Nkulunkulu, ngigcine ngaphansi kwedwala leminyaka kuze kuthi konke okwalo phoyizeni kwedlule futhi mangiqhakaze kulelozwe ngaleya. Besingama khona lapha uma nifisa ngoba nginokuningi kakhulu lapha ngeke ngize ngifinyelele kukho empeleni, niyabo, okwezinto. Ngakho mhlawumbe ngingabuya bese ngininika khona. Oh, ngangisanda kuqeda nje ukushumela ngolunye usuku ihluzo lendoda ecabangayo. Nonke nikufundile lokho, niyabo, kuveza ukunambitha kwendoda engcwele. Cabangani bazalwane, noma yini eniyenzayo, cabangani kwaba se-Efesu lesihlanu elamashumi amabili nesithupha phakathi lapho kwasho futhi sasikhulumile, sakhuluma ngegama elithi okumiselwe ngaphambili, niyabo, lokho kukhubekisa abaningi kakhulu babo. Yizwi likaNkulunkulu yena uyalisebenzisa ngokuba sikumiselwe ngaphambili ngezwi likaNkulunkulu. Futhi kulokho uma kumiselwe ngaphambili ngani kuzofanele kwenzeke, ngoba kuyilokho uNkulunkulu wakhetha wena ngoba wayazi ukuthi uyokwenzani kusukela ekuqaleni. Futhi ningamvumeli udevele anifuthe ngemfundo nophoyizeni nento enjengaleyo. Ufanele ube yisimodeni, ufanele ube yilokhu, anifanele nibe yilutho kodwa amadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Futhi uma nizalwa yizwi niyakwenza. Qaphelani lesi sifutho, uma uthatha imbewu enhle bese uyayifutha kuyo uyoyibulala. Futhi uma befutha lento yehlelo phezulu okhakhayeni lwenu, uyokona ukuthonya kwezwi lasekuqaleni. Uma bekutshela uzofanele wenze lokhu, ngani? Amanye amantombazane ayakwenza, amanye amadoda ayakwenza. Ningakukholwa lokho, kuyokona ukuthonya kukaNkulunkulu kwezwi lakhe phezu kwenu. Niyakwazi lokho. Indikimba yethu ithi ningalingisi nifuthwe, kodwa niguqulwe isimo. Imbewu ekini. Abantu banamhlanje baziphatha sengathi abakholwa ngisho nokuthi ukhona uNkulunkulu. Benikwazi lokho na? Baziphatha kanjalo. Manje angifuni ukubabiza ngeziwula, kodwa baziphathisa okwazi. Isizathu amahubo eshumi nane lokuqala kuthi isiwula sithe enhliziyweni yaso, akekho uNkulunkulu. Awufanele ubize umuntu ngesiwula, kodwa impela baziphatha sengathi bayizo ngoba baziphatha sengathi akekho uNkulunkulu. Lelizwi lishaywa indiva nje. Bukani lapha ngolunye usuku bangibizela ngale ekamelweni ukuba ngizobuka uBilly Paul Nyakholo, noma abanye babo babethe kwakukhona uhlelo lwezenkolo kwithelevishini. Asinayo ithelevishini, ngeke ize ibe khona neyodwa ekhaya lami neze, kodwa kwakukhona niyawafuna kukini. Kodwa uNkulunkulu wangitshela ukuba ngingakwenzi. Futhi ngenkathi siyongena lapho, ngangiqashe kuboka lodade omdala onomoya omuhle enhla lapho. Wayenye ithelevishini ngoba babefanele babe nayo ukuba baqashe indlu yakhe. Futhi ngabavumela babuke uhlelo lwezenkolo. Ngakho bangibiza base bethi kwakukhona ukuculwa kwevangeli okwakukhona. Futhi ukhuluma ngesikhejane soRicky enhla lapho, benza njengoba babenza bezibiza ngabaculi bevangeli. Kwakuyichile kuJesu Kristu ukubona indlela ababe kuba ngayo lezibinya nalokhu okugundwa kwezinwele isiriki nakho konke niyazi nje kwakubukeka nje kwakubukeka nje sengathi kwakuyimbuka uKayini wayengumuntu onjalo enenkolo ngempela impela kodwa wayenenzalo engafanele kuye niyabo futhi ngakho yazala injalo yenyoka uSathane wayeswebeze phezu kwalenzalo yase-Eden futhi yilokho okwazala uKayini wabeka uphoyizeni wakhe phezu kwayo yena uKayini wayeyazi intando ephelele kaNkulunkulu uKayini wayeyazi ngayina kodwa wala ukukwenza wafakazisa-ke ukuthi uyinzalo yenyoka ngenkathi ebone intando ephelele kaNkulunkulu wayala wayembonile uNkulunkulu eqinisekisa umlayezo ka-Abela wayazi ukuthi leyo kwakuyintando kaNkulunkulu niyabo wayembonile uNkulunkulu eqinisekisa umlayezo ka-Abela futhi wathini uNkulunkulu kuyena futhi nje wathi yenza okufanayo khonza njengomfowenu futhi uzokwenza kahle kodwa wayebone intando ephelele kaNkulunkulu kodwa wayengayifuni niyabo wayefuna ukwenezela into ethize kuyo nalabo osiyazi bezenkolo bayalibona ileli iBhayibheli bayalifunda kodwa abafuni ukulenza niyabo ukhombisa inzalo yenyoka balibonye liqinisekiso futhi balula kakhulu phambi kwabantu kodwa kubonakala sengathi likhuni kakhulu kubantu kuba bazithobe ezwini likaNkulunkulu anitholi yini nonke uma nikhuluma nina besifazane kumantombazane ngokuyeka izinwele zibe zinde futhi athi kungani nibe nezinwele ezinde na niyabo kungani nigqoke iziketi zenu ziyoshaya phansi zibe zinde na hamba ukhulume nawo avela ngakunaki akunjalo na niyabo bayazi ukuthi kunjalo uma kukhona uma bukhona ubuninikazi kuwo niyabo ayazi ukuthi kulungile kodwa niyabo awakwazi ukuzithoba kulokho niyabo yilokho ke niyabona ukuthi uKayini wenzani na akakwazanga ukuzithoba ezwini likaNkulunkulu eliqinisekisiwe akakwazanga ukukwenza oh ngisho namaphethekosa athi uthi ngokuNkulunkulu haleluya ngigunde ezinwele zami futhi ngikhulume ngezilima ha lokho ukhombisa khona lapho ukuthi kukhona okungalungile niyabo inzalo iveza ukuthize okwehlukile inzalo ngeke inzalo kaNkulunkulu ngeke yaveza owesifazane ophungule izinwele ngeke yakwenza nje ngeke yakwenza ngoba iBhayibheli lasho njalo niyabo ingeke yakwenza qha umnumzane manje kubonakala kulukhuni kakhulu ukuthoba ezini kaNkulunkulu ukapheleni kuGenesis wesini lesithupha nelesikhombisa nje ufunda omunye umbhalo lapha yenza njengoba kwenze uAbel wathi uma uyabona ukuthi umfowenu wathi kubeka futhi wenze okwenziwe nguAbela yenza uhlobo olufanayo lwenkonzo alwenzayo futhi ngizokubusisa uma ungalwenzi isono sihlezi ngasemnyango manje isono ngokungakholwa uma ungenzi njengoba kwenze uAbela ubonile ngimqinisekisile futhi ngamenza kwaba kahle manje uma ungakwenzi lokho khona-ke ukhombisa ukuthi isono ukungakholwa kuhlezi ngasemnyango yabo futhi namhlanje bayabona ukuthi uNkulunkulu uqinisekisani bayabona ukuthi uNkulunkulu wenzani bayazibona zonke lezi zinto zenzeka bayazi ngakho uNkulunkulu ukhombisa izibonakaliso zakhe ezulwini phezulu nasemhlabeni phansi nazo zonke lezi zinto kanjalo futhi bayabona ukuthi kwenzekani kodwa bangeke bakwenze niyabo uSathane inzalo yenyoka ismart iphuma emakholeji funde yagogoda lonke izwi yonke into ima epulpiti ngokuyikho impela nje nalo lonke izwi lizofanele libe ngeliyilo impela kubhalwa nokukhulunywa kolimi kufanele kube kahle nayo yonke into leyo niyabo impela abakwazi ukuzithoba bazehlise umfo onjalo niyabo abakwazi nje ukukwenza abanjalo abakwazi nje ukukwenza manje uma kungenjalo isono sihlezi emnyango ukungakholwa kuhlezi bese ke eba ngongalaleli ngamabomu futhi uma ukwazi ukwenza okulungileyo futhi ungakwenzi kuwena kuyisono uma wazi ukuthi ikuphi okufanele futhi ungakwenzi niyabo khona-ke uba ngongalaleli ngamabomu emva kokuba izwi siliqinisekisiwe khona-ke weqa umugqa ohlukanisayo khona-ke waxoshwa i-Edeni ngenkathi eqa kukhona umugqa ukuya lapho ohamba khona ibanga elingaka futhi uma uzobuye uqhubeke uwelele kwelinye icala uphumile uyakwazi lokho awukwazi na nanko umuntu uma ungakholwa funda amaHebheru eshumi elamashumi amabili nesithupha lowo ngumbhalo ebengikhomba kuwona yabo ukuba uma sona ngamabomu emva ukuba samukele ukwazi ukuqiniso akusekho umnikelo nesono lelo yitestamente elisha ngabe kunjalo na uma sona ngamabomu emva ukuba samukele ukwazi okusungelwe kini nafundelwa khona kwafakaziswa kini emva kokubona ukwazi ukuqiniso bese niyaqhubeka futhi ningakholwa ngamabomu akusekho umnikelo ngesono kepha kuphela kulindela okwesabekayo kuwo umlilo oshisayo oza kuqeda iphi kankani kunjalo na ungaweqa lowo muqa njengoba abantwana bakwaisrayeli benza ohambeni lwabo beza ukudabula ehlane u-israyeli wenza okufanayo emva kokuba bezwe umlayezo kamose futhi wawubona uqinisekiswa balalela umprofethi wamanga owathi owu manje bukani bantwana sonke siyafana sifanele siganane phakathi komunye nomunye futhi sifanele senze lokhu nomose wayebatshele okwehlukile futhi mbona unkulunkulu ekuqinisekisa ngoba ubhalami wabonakala eyindoda enokufundisa kakhulu kunoma wayenjalo umose niyabo wayevele esizweni esikhulu lapho okwakukhona abantu abakhulu futhi bonke babehlelwe bandawonye izwe lakwamowabi imibutho emikhulu nezinto ezinkulu abantu ngalezo zinsuku ababeyo zesaba futhi nakho kuza umprofethi ehla umprofethi ogcotshiweyo ogcotshwe ngokwamanga nyabo uza wehlela ngogcotshiweyo bukani ukuthi kusondelene kanjani futhi bafundisa abantu futhi abaningi babo balandela lokho ningalokuthi nikukhohlwe lokho nyabo balandela izinto eyayingesilo izwi izwi elifakazelwe laqinisekiswa Ningavumeli umuntu angene lapha bese enitshela into ehlukile bekisisana ukuthi uNkulunkulu uqinisekisani futhi ufakazisani manje ukuba lawo bobantu babuka emuva basebethi Mose uNkulunkulu wabonakala ezibhakabhakeni nendoda yakhuluma kwabakhona amazeze izimpukane amaxoxo yakususa akwangabi bikho amathumba nezifo yavula ulwandle olubomvu futhi sifika futhi yasondla ngemana ivela ezulwini oh lowo ngumprofeti wethu kodwa nakho kuza omunye umprofeti ehla udumo kuNkulunkulu ngumprofeti nami uthi manje nina nonke ngizonitshela manje niyaqonda ngisebenzisa ukukhulunywa nokubhalwa kolimi kangcono kunomose futhi ngiyile ndlela naleya ndlela niyabo kanjalo njalo nento yokuqala niyazi bathatheka kukho futhi bonke baphupha khona ehlane akukho namunye wabo owaphilayo bazange baphile ngeke babekhona ezulwini akukho namunye wabo uJesu washo bathi obaba bethu badlimane ehlane niyabo iPentecostal injalo niyabo babedlule khona ngempela kuzo zonke izihlakala obaba bethu badla imana ehlane wathi futhi bonke bafile ukufa ngokwehlukana phakade Basophinde bavuke nakuba babekade bekuzo zonke lezi zihlakalo ngokukhuluma ngokufanekisela abekhulume ngezilimi futhi basinemoyeni nakho konke kodwa uma sekufika kwelamanqamu phakathi kwezwi phakathi kwabaprofeti ababili nomunye wabo esezwini nomunye esukile ezwini bobabili abaprofeti Niyakhoza nathanini amen. Oyedwa esezwini nomunye esukile ezwini bobabili abaprofeti befakazela ukuthi bangabaprofeti kodwa omunye wayekanye nezwi niyabo abagcotshwe ngokwamanga ngezinsuku zokugcina niyabo oyedwa abaprofeti bobabili abaprofeti oyedwa usezwini noyedwa oyedwa waqinisekiswa yizwi nomunye akaqinisekiswanga yizwi uKhayi noAbela futhi nababona ababili owamanga owamanga noyiqiniso na kulungile kodwa bonke babona ehlane futhi babhubha nephefumulo yabo ifile futhi ayisekho futhi babekhona impela endleleni yezinyawo yomsebenzi beya ebandleni nazo impela izinto uNkulunkulu ayebagcobele ukuba bazenze kodwa bavuma umshumayeli wamanga owayengakinisekisiwe yizwi ukuba afakazeleke ukuthi uqinisile nokho wayengudokotela wezimuNkulunkulu nanoma yini enye ofuna ukuyibiza mayelana nomprofethi wawo ngempela kodwa ongafakazekelanga ngokomoya ngezwi nangezibonakaliso zikaNkulunkulu futhi babhubha ehlane abalungile abahlonishwayo abantu benkolo bafa futhi abasoze babe sezulwini niyabona ukuthi sifanele sihambe kuphi na niyaqonda na niyakuvumeli kuphunyuke kuyafana nasezikhathini izwi nzalo likaNowa lakha inguquko yesimo entantayo isuka emhlabeni iye esibhakabhakeni. Kwezwakala kunguhlanya kubantu ukuba nenkoloze encane njengoba uNowa wayenayo. Futhi wabatshela wathi, isho kanje inkosi, uNkulunkulu ukhulumile futhi kukhona imvula ezayo, isayense nabafundile nabanenkolo balusuku bathi, ake nimbheke lowo waka omdala usegugile, ingqondo yakhe iyaphunyuka. Niyabo, kodwa wayeqinisile ngoba wayengumprofethi oqinisekisiwe. Wasekuthi-ke esikhathini sokuphela umlayezo wakhe waqinisekiswa ngokweqiniso. Wayengenzani na? Wagugula isimo kusuka emhlabeni kuya enkazimulweni ngomkhumbi wezwi ayelishumayela, laguqulwa isimo. Isifutho sesayense ababolisela ngobonke abanye ekwahlulelweni baboyela phezu kwamanzi okwahlulela kukazamcolo. Abantu abazama ukukwenza namhlanje kulo nyaka omkhulu wesayensi yemfundo ibandla lase-Eden libuyiselwe futhi e-Eden lalo isimo sesayense esikhundleni sezwi na? Ngabe niphakamisa izwi kaNkulunkulu na? Ngabe abantu bazama ukuphakamisa izwi kaNkulunkulu noma bazama ukuziphakamisa bona na? Ikhona kuphi? Ngiyamangala. Ibandla inzalo yakhe ekhubazekile uhlelo lokwazi lubangele sonke isintu futhi ngokwesayense kuba ngokwesayense bangazi ngezwi kaNkulunkulu. Ngokwesayense kungazi ngezwi kaNkulunkulu, lowo ngumthamo omkhulu akusiwona, kodwa abanjalo. Uthi ngeke kwabanjalo kwakungenkathi uJesu efika. Usuku uJesu afika ngalo lawo indoda ayelazi izwi kaNkulunkulu ngegama nje, babengenjalo na impela, kodwa babengazi ukuthi wayengubani ngenkathi bebone uNkulunkulu esemaphikweni eJuba ekwenza futhi enza khona impela nje ayethe uyokwenza. Futhi wenze khona nje izwi elakusho, uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa. Kodwa wenza nje njengoba izwi lathi uyokwenza. Futhi babeyindoda yesayense ngalezo zinsuku, kodwa ngokwesayense bengazi ukona ngamabomu. Inkanuko yayiphuthekisile, badinga izwi likaNkulunkulu kumkhombisa ukukhombisa ubuze bakhe. Esambulweni sesithathu kwathi, ngiyakweluleka ukuba uthenge kimi umuthi wokugcoba ukuze amehlo akho avuleke ukuze ubone ubuze bakho. Umuthi wokugcoba yizwi likaNkulunkulu, ukuphiliswa kwamehlo okukuletha ukususa ezintweni zemvelo zezwe futhi kuguqula isimo ngamandla kaNkulunkulu ungene ebukhoneni bakhe. Bese uyabona wena uthi, ngangilahlekile manje sengitholiwe, ngangiyimpumputhe kodwa manje sengiyabona. Niyabo, kungehluka. Kuyilokho ukubiza kwebandla namhlanje ngokuthi ngiyakweluleka ukuba uze uthenge kimi umuthi wokugcoba wamehlo akho kuze ugcotshwe ngumuthi wami wokugcoba, khona-ke uzobona. Umoya ongcwele ake uze phezu kwanoma yimuphi umuntu onento ethize ngempela phansi lapho. Ukuphilisa kuvela ngaphakathi, lokho kuphilisa makuvele kumoya okuwe. Uma kungumoya wangokoqobo ugcoba inzalo yangokoqobo ingenze lutho kepha ukuzala indodana noma indodakazi kaNkulunkulu. Kodwa umoya wangokoqobo ungeza phezu kwembewu kagodothukela, imvula ingana phezu kukagodothukela futhi iyowenza uphile nje ngokufanayo lapho wehlela phezu kukakolo futhi uwenze uphile. Kodwa nibazi ngezithelo zabo nabo, futhi sihlahla sezithelo sikaNkulunkulu sithela izwi lakhe. UJesu wathi, umuntu makazidele futhi angilandele, makadele imfundo yakhe, adele ukwazi kwakhe, adele iziqu zakhe, athabathe isiphambano sakhe futhi angilandele. Abantu sebelahlekelwe yimicabango ejwayelekile yokuhlonipha. Ngikhithima imibhalo emincane phansi lapha nje okwe bengizozinika cishe imizuzu emihlanu kukho eyishumi nabo. Abantu balahlekelwe ngokuhlonipha okwejwayelekile phakathi komunye nomunye. Abanjengoba babevamise kuba njalo, wesilisa osekhulile wabafowethu nami lapha, uyazi nabesifazane. Abantu abasaziphathi njengoba babevame ukwenza, sebelahlekelwe ukuqonda okujwayelekile. Ukusebenza kwengqondo okubenayo phezu kwabantu balolu suku lwesayense yesimodeni esiphila kulo kubangele abantu ukuba balahlekelwe ingqondo yemvelo. Abakwazi ukukhathalela omunye umuntu owesifazane njengodade nomfowethu kuyinto ethize engcolile. Bathi nje nabesifazane sebezigqokisa ngokungenasimelo kakhulu ukuba baphume babe phakathi kwabantu futhi bathi ngingowesifazane olungileyo. Awu, uzenekela ukwenzani lapho kanjalo na? Uphuphuthekisiwe. Awu, uma okwakho, uma omunye walaba odade lapha abasebancane ngeminyaka, uma umama wakho noma umama wami wayehambe waphumela emgwaqeni indlela omunye walaba besifazane babeyomfaka esikhungweni sezinhlanya, wayengenayo ngisho ingqondo eyenele ukwazi ukugqoka izingubo zakhe. Awu, uma kwakungubuhlanya ngaleso sikhathi, kungubuhlanya manje, kuseyilokhu kuwuhlobo olufanayo lwesifazane yabo. Kodwa balahlekelwe yikho konke ukuhlonipha kwabo, konke ukuqonda kwabo, balahlekelwe ngokwabo nangokuqonda kwesimodeni ngesikompilo nemfundo. Kunempilo ukuba yikho, kunesolo futhi kungukufa. Kaphelani banjalo, oh hayi, njengoba babevamise ukuba yikho ngenkathi futhi kaphelani empilweni yebandla, bawuvamise ukuthi empilweni yebandla kudala ngenkathi umprofeti wayenento ethize ayeyezoyisho, isho kanje inkosi, abantu babenyakaza, babehlala nakho ngo babenyakaza. Kodwa manje angimthandi lowo mntu, mkhipheni ngevoti. Yabo? Yabo abasenakho ukuqonda, abantu abasaqhutshwa nje umoya kaNkuluNkulu. Izwi likaNkuluNkulu lingumoya wakhe, nezwi lakhe liza kumprofethi wakhe, nezwi lifanele ukukuguqula isimo usuka kulokho izinto zezwe eziyikho ungene emfanekisweni wamadodana namadodakazi kaNkuluNkulu. Nezwi lingafika kuphela ngalaba abaprofethi njengoba babekhuluma, futhi kufanele kuqhathaniswe nezwi futhi khombise ukuthi kwakuyizwi. Bese ke uma ulivuma lelozwi lekuguqula isimo usuka ekubeni indodana kaNkuluNkulu noma indodakazi, noma usuka ekubeni indodana yezwe, indodakazi yezwe, ube indodana nendodakazi kaNkuluNkulu. Zibuke phakathi lapha, bangaki oke waba naleso sehlakalo na? Sonke sibe naso leso sehlakalo, ngoba lakhulunywa, lakholwa, nezwi lavela laseliwela empedeni wembewu wenhliziyo, futhi lapho lamila liphuma kuwo. Yabo, uziguqula isimo wena, umoya wakhe ongcwele uguqula isimo imbewuzwi ibe sekufaneni naye. Njengokuthi uma isihlahla samapheya siveza ipheya nesihlahla sama-aphula i-aphula izinto ezifana lokho, izwi lakhe liyoveza amadodana namadodakazi kaNkuluNkulu, yilokho elifanele likwenze. Ngolunye usuku ngenkathi izwe lihlezi ebumnyameni nenxushunxushu, futhi umoya kaNkuluNkulu wawuhamba phezu embewini eyayimiselwe ngaphambili, imbewu eyayimiselwe ngaphambili, emiselwe ngaphambili, yaguqulwa isimo, kwathatha u-Isaya esishiyagalolunye elesithupha. Manje lo mprofethi emi lapho, indoda eyayithonye izizwe kanje, abantu benkolo bosuku lwayo bamkholwa, hayi bonke abazange bakwenza. Kodwa lo mprofethi babeyibonile leyo ndoda ikhuluma izinto, futhi kwakuyikho impela eyayikusho kwakuphelele futhi yafezeka. Futhi lapha le ndoda izofanele ime phambi kwabantu bayo futhi ithi intombi iyokhulelwa. Oh, ngaphandle kokucabanga, kodwa niyabo uNkulunkulu akakukhulumanga yena uqobo, ukukhuluma ngabaprofeti bakhe. Manje kwakungekho lutho olulotshwe eBhayibhelini ngalokho, kodwa lo mprofethi wasukuma wathi intombi iyo ku-Isaya wesishiyagalolunye elesithupha, sizalelwa umntwana, siphiwa indodana, igama layo liyakuthiwa umluleki, inkosi yokuthula, uNkulunkulu onamandla, uYise ongunaphakade. Manje uma intombi iyakukhulelwa, lelo zwi lakhulunywa elaliyimbewana yokuphila, umbhede wawufanele ube lapho ukulemukelela kuwo ngolunye usuku. Wafunisisa emazweni wayengekho, wadabula amazwe wayengekho, futhi eduze nje kweminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili kamuva, leyo mbewu emiselwe ngaphambili yawuthola umbhede futhi iza izokhula njengoba nje uNkulunkulu enze ekuqaleni makube khona ukukhanya futhi mhlawumbe eminyakeni engamakhulu ayisishiyagalombili kamumva kuvela ukukhanya makube khona isihlahla sivela kanjalo futhi yonke into ayisho nansi imbewu emiselwe ngaphambili iveza u-Emmanuel uNkulunkulu unathi futhi abezizwe bayakufuna kuye nalowo esimfunayo namhlanje uJesu niyabo imbewu emiselwe ngaphambili uSathane wazama ukuyifutha njengoba enza u-Eva wazama ukuyifutha kodwa wehluleka ngokuxosha kwakhe phezu kwalapha wayeyimbewu emiselwe ngaphambili babengenakumfaka ukumenza abe ngumfarisi noma umsadusi babengenakumenza abe ngowanoma yiphi inhlangano wayengelikankulunkulu elimiselwe ngaphambili izwi elikhulunyiwe usathane wayengenakuphosa ukungakholwa kwakhe phezu kwakhe wayenokuxosha kuye unkulunkulu sifuthe ngokuxoshayo ngumkhuleko wami kunjalo Konake umoya wahamba phezu kwakhe futhi amthumela eCalvary kuya esiphambanweni ukuletha ukukhanya kulolu suku nokukhanya kuzo zonke izimbewu ezimeselwe ngaphambili ebandleni lalolu suku eguqula isimo amadodana namadodakazi kaNkulunkulu abe sebukhoneni bakhe. Ungakhubeki egameni elithi kumiselwa ngaphambili ngedlulile kulokho niyabo ngifuna ukunikhombisa kwabase-Efesu bokuqala elesihlanu. Niyabo njengoba wawunjalo nje kani njengoba wawunjalo nje kuyihlo njengoba ngasho ngobunye ubusuku njengoba wawunjalo nje kuyihlo ekuqaleni uma wawungekho ubungeke ube lapha kodwa uyabo yayifanele iye emhlabathini ukukhulela ukuze kuveze wena futhi manje wena uyindodana yakhe uyindodakazi yakhe niyabo imbewu bese kuthi ke uma ungumkhristu manje imbewu emiselwe ngaphambili njengokuqoko wawukuNkulunkulu ngaphambi kokuba kube khona wawukuNkulunkulu njalo imbewu wale yokuphila kwakho eyingxenye engehlukaniseki kaNkulunkulu owawungumcabango wakhe Uthi sibonelo nje elininikazi elincane elihle lapha niyabo uNkulunkulu wathi ngosuku kuyoba khona intombazane igama layo liyoba ngosibanibani iyoba yilokhu kanje nakanje futhi uyazi ngisho nakulo leli hora iyohlala futhi ilalele umlayezo igqoke ingubo ebomvu niyabo lo kwakungumcabango wakhe noma ngabe ngubani umyeni wakho noma ngabe ungubani futhi wayezokuhlanganisa lokhu ndawonye futhi wawuzohlala lapha kuleli dolobha ngalolu suku. Kwakungebe bikho ndlela kuwe ukuba wehluleke kukho niyabo ngoba yakhula inqobo nje uma uyimbewu ungaphakathi ukhula ufanele uveze khona impela imbewu eyathi yokwenza kunjalo impela. Izwi lakhe uyaligcina izwi lakhe uyaliqaphela. Kwakuyihlo njengembewana futhi uvela njengendodakazi wena nonke bafowethu nodadewethu niyavela. Uma wawungekho uyihlo khona-ke ubungeke ube lapha. Futhi uma wawungekho kuNkulunkulu uma ukholwa umlayezo weBhayibheli nomlayezo wamanje wosuku ukuqinisekiswa kwawo isizathu sokuba uhlezi lapha ngoba wamiselwa ngaphambili ukuba uhlale lapha. Ubungeke ube lapha kungenjalo ubuyoba semgwaqeni mhlawumbe udakiwe abanye benu nabanye benu niphandle lapha futhi nizulazula nomunye umfazi womuntu nani besifazane niphandle niganile futhi nizulazula nenye ethize indoda newesifazane noma into efana naleyo niyabo kodwa namiselwa ngaphambili kuba nibe lapha niyabo akukho okunye eningakwenza ninobaba uNkulunkulu futhi wena wawimbewu futhi uma efika endaweni usekutholile manje ukuya lapho wawubuye ngaleyo nkathi njengomcabango manje usungumuntu osengahlanganyela naye niyabo njengoba wawunjalo kuyihlo ekuqaleni kodwa manje seningamadodana namadodakazi ukuze uhlanganyele nomzali manje sesingamadodana namadodakazi kaNkulunkulu esingahlanganyela nobaba wethu uNkulunkulu niyabo nje kuhle nje impela anikuthandi lokho na bese ke uba ngonjengaye futhi uma sasingamadodana khona ke nizingxenye ezingahlukaniseki futhi wawusesimweni sakhe ekuqaleni futhi khumbulani uma wawubuye ekuqaleni futhi ngenkathi uJesu onguNkulunkulu izwi lenziwa inyama futhi lakha phakathi kwethu khona ke nani kuye futhi nazimela izithuko azithathayo naye eCalvary naye nikuye nafa nikuye navuka nikuye futhi manje nihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini nikuye niyabo uma ngingummelika ngimele lonke ihlazo layo Ngimela konke okwenkazimulo yayo noma ngabe yayini ngiyikho ngisakhamuzi sasemelika ngangi ngehlela ePlymouth Rock yebo mnumzane ya ngehlela ePlymouth Rock ngasayina ngangisehholo ngalokho kusa ngenkathi besayina isimemezelo sokuzibusa ngasisayina nabo ngingxenye yomnotho wayo ngasayina isimemezelo noma ukuzibusa kunjalo ngangine-Washington e-Valley Forge ngenkathi ewela umfula ngangilapho ngalokho kusa ngakhuleka naye nganginjalo naninjalo njengomelika uma ungummelika wawunjalo ngokuba yonke into imelika eyiyo uyiyo ngakhuphula iflege eGuam ngabasiza ukuba benze lokho ngathatha sonke isikaniso ngathwala ihlazo layo njengombhedukazi noma ngabe yayini ngiyikho futhi nanoma yikuphi uKristu ayeyikho ngiyikho lokho ayikho ngiyikho oh Nkulunkulu uma ethathwa njengohlanya kanjalo nami ngifanele ngibe yilo uma wayengupenzabhule ngemisebenzi yakhe yomoya wakhe nginguye nami nanoma yikuphi ayeyikho ngiyikho nanoma yikuphi ayeyikho wena uyikho sifanele sibe ngabenzi bokungafi kwalo inkululeko yalo noma udumo lwalo inkazimulo yalo noma ihlazo lalo sifanele sibe yilokho sifanele sibe yibandla umlobokazi kaJesu Kristu ngaphila naye emhlabeni ngenkathi esaphila ngafa naye ngenkathi efa ngavuka naye ngenkathi evuka ngibuthene futhi ngihlezi naye manje ezindaweni zasezulwini ngoba ngiyingxenye yakhe noma ngabe ukuphi ngilapho lapho inceku yami ekhona nami ngiyoba lapho manje angahlanganyela nathi nangathi futhi aphumuze izwi lakhe lithi ungukuthi siyingxenye yezwi lakhe thina futhi uyizwi futhi siyingxenye yakhe khona ke siyingxenye yezwi futhi ngingaphika kanjani ukuthi nginesandla na awuyandaba ukuthi esinye isiphukuphuku besingenza kanjani isayensi ethize ibingasho ukuthi anginasandla nginaso isandla ngiyazi nginaso isandla ngiyasebenzisa futhi ngiyazi nginawo uNkulunkulu nginomsindisi ngiyamuzwa emphefumulweni wami mina ngingxenye yakhe yilokho lelizwi elikushoyo yilokho engiyikho futhi uma ngiphika ingxenye eyodwa yalokhu lokho bekungafana nokuphika ukuthi nginesandla indlebe iso bengingekwenze futhi ngibe ngiyilokhu ngisidalo singumuntu engqondweni yami ephilile kanjalo ngingephike noma yiliphi lezwi likaNkulunkulu futhi ngisalokhu ngikokukahle kwami umoya kaNkulunkulu okahle ngifanele ngithathe ukushiwo yihlele noma okwashiwo ngoNkulunkulu ngakho niyabo ungeke wakwenza manje ukuguqula isimo angasiguqula isimo ngezwi lakhe ukuthi singaphumula ngoba siyingxenye yalo futhi manje kunezinto eziningi ekukhulumeni ngokuzala kwami kwemvelo ziningi izinto ekuzalweni kwami kwemvelo engingeke ngaqhosha ngazo ngizonitshela anginalutho engingaqhosha ngalo umama wami wayeyisoni kwasekuqaleni nje ubaba wami wayeyisoni futhi bavela esigejaneni esinqumana imiqala abalwa ngezipamo futhi iningi labo bafa befake amabhuzu ezidakwa nogweva nakho konke okunye abavela eKentucky umama wami India uhafu futhi anginalutho engingaqosha ngalo ngeke ngaqosha ngozalo lokhokho bakithi kodwa udumo kuNkulunkulu yodwa into engingaqosha ngayo ukuzalwa kwami kwesibili okuvela kuJesu Kristu ngingaqosha ngalo mzali esinaye ngokuba ungubaba wami ungumsindisi wami ungumhlengi wami ngingaqosha ngakho konke angenzele khona ngoba manje sengiba indodana yakhe angisesiyo indodana kaCharles Branham ngiyindodana kaJesu Kristu kunjalo sengingakhohlwa ngokuzalwa kwami manje ngeke ngakhohlwa ngokuzalwa kwami kokuqala akukho lutho nginamahloni ngalokho kodwa anginamahloni ngokuzalwa kwami kwesibili qhabo anginamahloni ngokuzalwa kwami kwesibili wakwenza kanjani na ngesigezo samanzi ngezi kunjalo amakholwa amiselwe ngaphambili ngoweqiniso ahlala neze futhi angeke aliphendukezele lingeke laphendukezelwa oh madodana nomadodakazi kaNkulunkulu yingani singabi nayo lenhlanganyelo enkulu ebesifanele sibe nayo nawo onke amadodana nomadodakazi kaNkulunkulu na sifanele sibe nayo kodwa nje bangeke bakwenze yilokho kuphela ngoba abasiyo madodana nomadodakazi ngoweqiniso avela niyabo njengoba ngasho ngobunye ubusuku benginakho lokho kubhalwe phansi lapha kodwa anginaso isikhathi sokufinyelela kukho ngizokuyeka ngiyeke manje lelo ngaphakathi elinani langaphakathi ilapho oqala khona okungumphefumulo wakho bese kuphuma kulokho ungumoya bese ke uba isidalwa esiphilayo manje isidalo esiphilayo sinemizwa emihlanu ukuxhumana esesibili sinemizwa emihlanu lowo ngumzimba ongaphandle ukubona kunambitha kuthinte kuhogela nokuzwa umzimba ongaphakathi unothando nonembeza kanjalo njalo imizwa emihlanu kodwa ingaphakathi langaphakathi umboshongo olawulayo uphakathi kokuthi uNkulunkulu noma uSathane futhi ungalingisa noma iziphi zalezi zinto ongaxhumana nazo njengomKristu noma ubungakhipha amademoni njengomKristu kodwa umposhongo olawulayo ongaphakathi ukuqala okungokwasekuqaleni akusikho kaNkulunkulu akusoze kwabuyela kuNkulunkulu ngiyakuqonda na uJuda akawakhiphanga yini amademoni na akakwenzanga yini uKhayafase lo owamlahla ngecala futhi wambulala waze waprofetha ngisho na kodwa akakwazanga ukuhlela nezwi niyabo kunjalo niguqule isimo nisuke ebandleni nezwe ningene ekubeni amadodana namadodakazi kaNkulunkulu kaphelani lokhu ekuvaleni manje futhi manje kanjani amadodana kaNkulunkulu adukayo eduka phandle lapho ezweni amanye awo leli ihlelo esuka ehlelweni eya ehlelweni njengezinkanyezi ezidukayo engagxili neze njengecabunga emanzini entwasabusika sasivamise ukulibona liyo emuva empumalanga lapho amaqabunga ayephephukela phansi kulo nawo wonke umoya ovunguzayo omncane wawuliphephula lisuka ngapha liye ngapho kodwa uNkulunkulu ufuna sigcile sigcelise okwehange uJesu eziphephweni zempilo ngiyoba nesibindi futhi ngicelise okwehange kuJesu angesabi mimoya evunguzayo noma igagasi niyabo noma ngabe kuyini abaningi benu bayikhumbula insimbi ekhenqezayo iH Cape ngenkathi nesesikoleni abafana namantombazane esikoleni umzimba kaAbrahama noSara waguqulwa isimo okuhlangabezana nesimo sezi elalithenjisiwe. Niyabo base bekukhile uAbrahama wayemukele isithembiso noSara ngenkathi enamashumi ayisikhombisa nanhlanu owesifazane wayenamashumi ayisithupha nanhlanu esedlule ukuya esikhathini ehlale naye kusukela eseyintombazane wayengudadewabo wafa. Futhi ukugcina leso sithembiso yomibili imizimba yabo waguqulwa isimo usuka ekubeni ikhehla nesalukazi baba insizwa nentombi ukuhlangabezana nesithembiso sosuku. Uthi ngokuNkulunkulu lokho kungenza ngizizwe ngikahle kakhulu. Niyabo angikhathali ukuthi ngangiyini angikhathali ukuthi ngiza kanjani lapha singaguqulwa isimo ukuba sihlangabezane nesithembiso salolusuku. Uma singahlala ndawonye ebunyeni nobumnandi bukamoya ongcwele futhi sihlale nabafowethu nodadewethu. UEnoke wonke umzimba wakhe waguqulwa isimo ukuhlangabezana nohlobo uNkulunkulu futhi wayiswa ezulwini ngaphandle kokuba abone ngisho ukufa. UEnoke waba njalo. UElijah wenze okufanayo. Umzimba kaJesu waguqulwa isimo usuke ufeni isimo esibandayo usuyintibintibi washawa waze kwathi ukulimala kwakhe nezimbambo zakhe wanamathela emhlane wakhe nenhliziyo yakhe yabhotshozwa ngomkhonto mhlawumbe owawubanzi kangako wagwazwa wabhobokela ngqo enhliziyweni yakhe negazi namanzi kwaphuma ngisho nomswakamo emzimbeni wakhe wasuka negazi lehla ngomkhonto lehla nangezinyawo zakhe futhi laconsela emhlabathini futhi wayefe kakhulu kwaze kwathi inyanga nezinkanyezi kwathi wayefile umhlaba wathi wayefile waba nokuphelelwa amandla kwemizwa amadwala angangazela asuka emhlabeni nawo yonke into yathi wayefile ngisho noNkulunkulu wafihla ubuso bakhe wayefile kodwa umzimba wakhe waguqulwa isimo ngayina ngoba uNkulunkulu wathi angikushiya umphefumulo wakhe ehidese angikuvuma ukuba ongcwele wami abone ukubona ayikho indlela yokukwenza ngolunye lezi zinsuku imizimba yethu ingelulwa ebhokisini lomngcwabo ikhaskete singafika ungafika futhi ungibuke ngilele kuyikhaskete ngingafika futhi ngikubuke kungenzeka ngisho amazwi ugcina phezu kwakho noma into efana naleyo kodwa awusoze wasigcina ethuleni Bangabeka amadwala phezu kwakho bangakungcwaba olwandle bangenza noma yini abafuna ukuyenza kodwa amandla kaNkulunkulu aguqula isimo. Abasethethelweni kwesibili kwathi angithandi ukuba ningabi nakwazi bazalwane ngabaleleyo ngokuba sisho lokhu kini nani ngemiyalo yenkosi ukuthi icelongo likaNkulunkulu liyokhala nabafeleyo kuKristu bayakuvuka kuqala thina sisekhona sisasele njengoba iculo lishilo kulokhu kusa siyakuhlwithwa kanye nabo hlangabeze inkosi emoyeni. Amandla kaNkulunkulu okuguqula isimo asisusa enqoshunqoshweni yesayense nemfundo nezinto zezwe nokuqonda kwalolu suku kwesimodeni asiguqule isimo manje sangena ekubeni ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu futhi ngisho nokufa uqobo lwakho ngeke kwasibamba neze thuneni siyoguqulwa ngesikhashanyana ngokuphazima kweso. Oh, iqonde ukusho njalo ngiqonde ukusho ukuthi lelo iqiniso. UJesu lelo zwe lama emhlabeni elabele izwi lelo elavuswayo futhi lavusa uLazaro. Wathi ngekuvuka nokuphila ukholwa yimi noma efa nokho uphila nophila futhi akholwe yimi angasozafa. Yikho indlela yokumisa izwi likaNkulunkulu eliphila lifanele livuke futhi. Futhi ukusuka kule nqushumushu yaleli ideni lesayense lesimodeni esiphila kulo lesikompilo nesayense nemfundo yonke lento yesimodeni sizovuka lengubo yenyama izoqathaka futhi sivuke futhi sibambe umkomelo wanguna phakade sikulumbe siyohamba sidabule emoyeni nalokhu kuyodlula ngokuba izwi likaNkulunkulu elisikhiphe sisuka ecabangeni kwesimodeni kwengondo yethu liguqula isimo ingondo yethu ekwenziweni zibe zintsha izinhliziyo zethu ngakuNkulunkulu nemimoya yethu lo moya ofanayo owakhuluma lokho usiguqule isimo kuze kube manje kanti futhi uyosithatha usifake ebukhoneni bakhe singene enkazimulweni yakhe sinomzimba okhazimulisiweyo bayokwakha izindlu bayohlala kuzo bayotshala izivini. Kulo lonke ucwaningo lwethu lwesayense sitshala ingadi kufika amadodana ethu besethatha isithelo kuyo namadodana ayo ifike bese isithatha kuyo futhi bayatshala nomunye adle futhi bayakha nomunye ahlale kodwa ziyoba zinde izinsuku zezinceku zami ziyoba lapho nezizukulwane zazo zinazo ziyokwakha futhi akuyi kuhlala omunye ziyotshala futhi kungadli omunye kukho. Yini yena impela uNkulunkulu yena impela uprofethi izwi kaNkulunkulu elathi intombi yokhulelwa wasethembisa lokho sikuthola kanjani na sekungashiwo ukuthi sesilapho khona manje niyabo ngoba uNkulunkulu washo njalo kuzofanele kube njalo ngenkathi evusa uLazaro lapho wathi ningacabanga ukuthi lokhu kuyaxaka ngokuba ihora liyeza lapho wonke osethuneni eyolizwa iphimbo lendodana yomuntu futhi uyophuma abanye ehlazweni nabanye ekuphileni. Ngwenina ukuguqula isimo ngezwi likaNkulunkulu kusenza amadodana namadodakazi kaNkulunkulu kanti kuyosipha futhi ukuphila ezweni elizayo. Oh he, ikuphi okunye futhi ebengingakusho na? Ningalaleli ezinye izinto.
Covet not this world's vain riches that so rapidly decay.
Ungafisi ingcebo yalelizwe eyize ebuthuka ngokushesha kangaka. Yakha amathemba akho ezintweni zaphakade azisoze zedlula.
Hold to God's unchanging hand. Let's sing it. Hold to God's unchanging hand.
Here it is.
Bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo silitsule. Bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Nasi yakha amathemba akho ezintweni zaphakade. Bambelela esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo.
When our journey is completed, if to God we have been true,
nxa uhambo lwethu siliphelile ma kuNkulunkulu besiqotho elikhazimulayo nelihle ikhaya lethu enkazimulweni umphefumulo wethu oyethabile uyolibona. Bambelele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo guqulwa isimo. Bambelele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo yakha amathemba akho ezintweni zaphakade. bambelele sanye sikaNkuluNkulu esingaguqukile. Ningayinaki science ukuthi ingafakazisani uma iphambene nezwi. Yabo, ningalinaki ibandla elikushoyo uma kuphambene nezwi. Ngoba sibambelela esandleni sikaNkuluNkulu esingaguqukiyo. Izikhathi ziyaguquka. Isayensi iyaguquka. Bamba leso sandla singanakuguquka. Yakha amathemba akho ezintweni zaphakade, bambelela esandleni sikaNkuluNkulu esingaguqukiyo. Baba Nkulunkulu ebukhweni bakho, njengoba sibuthana lapha kulokhu kusa kulona, sithatha owelulekile omude umlayezo odonsile futhi Nkosi, ngikhulekela ukuthi uzofaka lezo zimbewu ezinhliziyweni zalaba bantu. Kumbula Nkosi, siyakhuleka ukuthi sintengentenge nesakhiwo sethu siyantengantenga futhi ngezinye izikhathi asazi ukuthi yiphi indlela esimele sijikele kuyo. Nkulunkulu othandekayo, sijikise futhi sihole ngomoya wakho omkhulu Nkosi, sisize. Ungasishiyi neze sisodwa Baba, wethembise ukuthi awuyikusishiya. Angiyikuniyeka, angiyikunishiya, ngiyoba nani. Futhi Baba Nkulunkulu, sikhulekela ukuthi uzohola uqondise umfowethu Leo noJean, benze Nkosi uhlobo lwabaholi obungathanda ukuba nalo phezu kwalaba bantu lapha, bengasebenzisi imicabango engeyabo kodwa bathedele umoya ongcwele omkhulu ubaqondise ekutheni abenzeni. Busisa laba besilisa nesifazane labantwana abancane njengankosi kimi, futhi ngikhulekela ukuthi uzobagcina impilo ende, ngokuthi uma kungenzeka Nkosi masiphile ukuba sibone ukuza kwakhe. Sikholwa ukuthi sizokubona, ngoba sibona yonke into isondele kakhulu manje, isondele kakhulu. Siphe khona Baba, sibanikela kuwe nathi uqobo manje ukuba sikukhonze egameni likaJesu. Amen.
I'm sorry I kept you that long. Brother Lee, I love
yakho isa ngihlelisa isikhathi eside kangaka umfowethu Leo.